Izikronike zokuqala isahluko 1 verse 1
Adam noSenti noInoshe verse 2 noKenani noMahalalele noJarede verse 3 noEnoge noMetushela noLameka verse 4 noNoah noShemi noHamu noJafete verse 5 Amadodana kaJafete ngoGomere noMagoge noMadayi noJavani noThubali noMesheke noTirase verse 6 Amadodana kaGomere ngoAshikoye Naze noTifate noTogama verse 7 Amadodana kaJavani ngoElisha noTarishishi noKitimi noRodanimi Verse 8 Amadodana kaHamu ngoKushe noMisraimi noPhuthi noKhanani Verse 9 Amadodana kaKushe ngoSeba noHavila noSabita noRama noSabitheka Amadodana kaRama ngoSheba noDedani Verse 10 UKushe wazala uNimrode Yena waqala kuba ngonamandla emhlabeni. Verse 11. UMisraimi wazala amaludi, namaanami, namalehabi, namanafetuhi. Verse 12. Namapatrusi, namakasuluhi, lapho kwavela khona amaFilisti, namakafitori. Verse 13. UKhanani wazala uSidoni zibulo lakhe noHeti. Verse 14 Namajebusi namaAmori namaGirigashi Verse 15 Namaivi namaAki namaSini Verse 16 namaAvadi namaSemari namaHamati Verse 17 Amadodana kaShemi ngoElamu noAshuri noApakishate noLute noAramu no Use, no Hule, no Keteri, no Meshege. Verse 18. Wapakishate wazala uShela, uShela wazala uEbere. Verse 19. UEbele wazala amadodana amabili, igama lomunye lalinguPheleke, ngokuba emihleni yakhe izwe ladatshulwa, igama lomfowabo lalinguJokothane. Verse 20. UJokothane wazala u-Alimodade, noShelefe, noHasaramavete, noJera. Verse 21. NoHadoramu, noUzali, noDikila. Verse 22. NoEbali, noAbimayele, noSheba. Verse 23. NoOfiri, noHavila, noJobabi, bonke labo babengamadodana kaJokothane. Verse 24. OShemi, noApikishate, noShela. Verse 25. NoEbere, noPheleke, noRehu. Verse 26. NoSeruki, noNahori, noTera. Verse 27. NoAbrahama, onguAbrahama. Verse 28. Amadodana kaAbrahama ngoIsaka, noIshmael. Verse 29. Lezi izukulwane zabo izibulo lika-Ishmayeli uNebayoti noKedari noAdibele noMibisamu. Verse 30 noMishima noDuma noMasa noHadadi noThema. Verse 31 noJeturu noNafishi noKedama labo babengamadodana ka-Ishmayeli. Verse 32 Amadodana kaKetura esancinza sika-Abrahama wazala uZimrani noJokishani noMedani noMidiyane noIshibaki noShuwa amadodana kaJokishani ngoSheba noDedan. Verse 33 Amadodana kaMidiyane ngoEfa noEferi noHanoki noAbita noElidaha Bonke labo babengamadodana kaKetura. Verse 34. U-Abrahama wazala u-Isaka, amadodana ka-Isaka ngo-Isawu no-Israyeli. Verse 35. Amadodana ka-Isawu ngo-Elifasi, no-Rehuweli, no-Jewushe, no-Jolamu, no-Kora. Verse 36. Amadodana ka-Elifasi ngo-Temani, no-Omari, no-Sefi, no-Gathamu, no-Kenazi, no-Timna, no-Amalek. Verse 37. Amadodana kaRehuweli ngoNahati, noZera, noShama, noMiza. Verse 38. Amadodana kaSeyiri ngoLothani, noShobali, noSibeyoni, noAna, noDishoni, noEseri, noDishani. Verse 39. Amadodana kaLothani ngoHori, noHomamu, udadewabo kaLothani wayenguTimna. Verse 40. Amadodana kaShobali ngo-Aliyani, noManahati, noEbali, noShefi, noOnamu. Amadodana kaSibeyoni ngo-Aya, noAna. Verse 41. Amadodana kaAna nguDishoni. Amadodana kaDishoni ngoHamrani, noEshibani, noJitrani, noKerali. Verse 42. Amadodana kaEseri ngoBilihani, noZahawana, noJahakani. Amadodana kaDishani ngoUse noArana. Verse 43. Lawa angamakhosi abusa ezweni lakwa-Edomu kungakabusi inkosi phezu kwabantwana bakwa-Israyeli. UBela indodana kaBeyori igama lomuzi wakhe laliyiDinihaba. Verse 44. Wafa uBela uJobabi indodana kaZera waseBusira waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 45. Wafa uJobabi uHushamu wasezweni lakwaThemani waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 46. Wafa uHushamu waDadi indodana kaBedadi owanqoba abakwaMidiyani ethafeni lakwaMowabi waba inkosi esikhundleni sakhe, igama lomuzi wakhe laliyi-Aviti. Verse 47. Wafa uHadadi uSamla waseMasireka waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 48. Wafa uSamla uShawule waseRehoboti ngasemfuleni waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 49. Wafa uShawule uBalihanani indodana kaKibori waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 50. Wafa uBalihanani uHadadi waba inkosi esikhundleni sakhe, igama lomuzi wakhe laliyiPahi, igama lomkakhe lalinguMehetabeli, indodakazi kaMatiredi, indodakazi kaMezahabi. Verse 51. Wafa uHadadi abanumzane bakwa-Edomu kwakuyilaba, umnumzane uThimna, nomnumzane u-Aliya, nomnumzane uJetheti. Verse 52. Nomnumzane u-Oholibama, nomnumzane u-Ela, nomnumzane uPhinoni. Verse 53. Nomnumzane uKenazi, nomnumzane uThemane, nomnumzane uMibisari. Verse 54. Nomnumzane uMagidiyeli, nomnumzane u-Iramu, ilaba bangabumnumzane bakwa-Edomi. Izikhronike zokuqala, isahluko 2 verse 1. Nanka amadodana ka-Israyeli oRubeni, noSimeoni, noLevi, noJuda, noIsakare, noZebuloni. Verse 2. NoDani, noJosefa, noBenjamini, noNafetali, noGadi, noAsheri. Verse 3. Amadodana kaJuda ngo-Eri, noOnani, noShela. Labo abathathu bazalwa nguye kubaTishuwa umKhananikazi, kepha u-Eri zibulo likaJuda wayemubi emehlweni kaJehova wambulala. Verse 4. UTamari umalokazana wakhe wamzalela uPheresi noZera, onke amadodana kaJuda ayisihlanu. Verse 5. Amadodana kaPheresi ngoHesironi noHamule. Verse 6. Amadodana kaZeri ngoZimri noEthani noHemani noKalikoli noDara eyisihlanu onke. Verse 7. amadodana kaKami ngo-Akari umhluphi kaIsrayeli owenza isiphambeko ngokuqalekisiweyo. Verse 8. Amadodana kaEthani ngu-Azariya. Verse 9. Amadodana kaEsroni awazalelwayo ngoJerameli noRamu noKelubayi. Verse 10. URamu wazala u-Aminadaba, u-Aminadaba wazala uNahishoni, isikhulu sabantwana bakwaJuda. Verse 11. UNahishoni wazala uSalima, uSalima wazala uBowazi. Verse 12. UBowazi wazala u-Obede, u-Obede wazala uJese. Verse 13. UJese wazala izibulo lakhe u-Eliyabe, no-Abinadaba owesibili, noShimeya owesithathu. Verse 14. Nonethanelo wesine, noRadayi wesihlanu. Verse 15. No-Osemu wesithupha, noDavide wesikhombisa. Verse 16. Odadewabo ngoSeruya noAbhigayili. Amadodana kaSeruya ngo-Abhishayi, noJowabe, no-Asayeli emathathu. Verse 17. U-Abhigayili wazala u-Amasa, uyise Amasa wayenguJetheri umIshmayeli. Verse 18. UKalebi indodana kaHesironi wazala ku-Azuba umkakhe nakuJeriyoti amadodana akhe ngoJesheli noShobabi no-Aridoni. Verse 19. Wafa u-Azuba uKalebi wathatha u-Efrati owamzalela uHure. Verse 20. UHure wazala u-Uri, u-Uri wazala uBesaleli. Verse 21. Ngasemuva u-Esroni wangena kuyo indodakazi kaMakiri uyise kaGiliyadi wamthatha eseneminyaka engamashumi ayisithupha wamzalela uSegubi. Verse 22. USegubi wazala uJayire owayenemizi engamashumi amabili nantathu ezweni lakwaGiliyadi. Verse 23. UGeshuli no-Aramu bebaphuca imizi kaJayire kanye neKhenathi nemizi yalo, imizi engamashumi ayisithupha, bonke laba bengamadodana kaMakiri uyise kaGiliyadi. Verse 24. Emva kokuba esefile u-Esroni eKelebi Efrata, u-Abiya umkaEsroni wamzalela u-Ashuri uyise kaThekhowa. Verse 25. Amadodana kaJerameli izibulo lika-Esroni ayengu-Uramu izibulo, noBuna, no-Oreni, no-Osemi, no-Ahiya. Verse 26. UJerameli wayenomunye umfazi ogama lakhe lalingu-Athara, wayengunina ka-Onamu. Verse 27. Amadodana kaRamu izibulo likaJerameli ayengu-Mahasi, noJamini, no-Ekeri. Verse 28. Amadodana ka-Onamu ayengoShamayi noJada. Amadodana kaShamayi ngoNadabi no-Abhishuri. Verse 29. Igama lomka-Abhishuri lingu-Abhihayili wamzalela u-Ahibani noMolidi. Verse 30. Amadodana kaNadabi ngoSeledi no-Aphayimi, kepha uSeledi wafa engenabantwana. Verse 31. Amadodana ka-Aphayimi ku-Ishi, amadodana ka-Ishi ku-Sheshani, amadodana ka-Sheshani ku-Ahilayi. Verse 32. Amadodana ka-Jada umfowabo ka-Shamayi ngoJetheri noJonathani, uJetheri wafa engenabantwana. Verse 33. Amadodana ka-Jonathani ngoPheleti noZaza, labo babengamadodana kaJerameli. Verse 34. Kepha uSheshani wayengenamadodana enamadodakazi wodwa. USheshani wayenenceku owaseGibhithe egama lalinguJariha. Verse 35. USheshani wanika uJariha inceku yakhe indodakazi yakhe ibe ngumkakhe, wamzalela u-Athayi. Verse 36. U-Athayi wazala uNathani, uNathani wazala uZabadi. Verse 37. UZabadi wazala u-Efilali, u-Efilali wazala u-Obede. Verse 38. U-Obede wazala uJehu, uJehu wazala u-Azariya. Verse 39. U-Azariya wazala uHelesi, uyelesi wazalo Eliyasa. Verse 40, Eliyasa wazala uSisamayi, uSisamayi wazala uShalumi. Verse 41, uShalumi wazala uJekamiya, uJekamiya wazala uElishama. Verse 42, amadodana kaKelebi umfowabo kaJerameli, uMesha izibulo lakhe owayenguyise kaZivi, namadodana kaMerasha uyise kaHebron. Verse 43, amadodana kaHebron ngoKora, noTapuwa, noRekemi, noShema. Verse 44, uShema wazala uRahamu, uyise kaJorikeyamu, uRekemi wazala uShamayi. Verse 45, indodana kaShamayi nguMahoni, uMahoni wayenguyise kaBeti Shuri. Verse 46, uEfa isancinza sikaKalebi wazala uHarana noMosa, noGazezi, uHarana wazala uGazezi. Verse 47, amadodana kaJadaya ngoRegemi noJothamu, noGeshali, noPeleti, noEfa, noShahafi. Verse 48, uMahaka isancinza sikaKalebi wazala uShebeli noTirihana. Verse 49, wazala noShahafi uyise kaMadimana, noSheva uyise kaMakibena, noyise kaGibeya, indodakazi kaKalebi yayingu-Akisa. Verse 50, laba ababengamadodana kaKalebi, amadodana kaHure izibulo lika-Elifatha, nguShobali uyise kaKiriyati Jeharimi. Verse 51, noSalima uyise kaBhethlehema, noHarefu uyise kaBeti Gaderi. Verse 52, noShobali uyise kaKiriyati Jeharimi wayenamadodana nguHarowe nengxenye kaMenuhoti. Verse 53, imindeni kaKiriyati Jeharimi yayingamaJetheri namaPhuti namaShumati namaMishirayiti, kubona kwavela amaSorati nama Eshitawoli. Verse 54, amadodana kaSalima nguBhethlehema, namaNetofa, noAtharoti Beti Joabe nengxenye amaManahati amaSora. Verse 55, imindeni yababhali ababehlala eJabeshi ngamaThirati namaShimeyati namaSukati, labo bengamaKheni avela kuHamati uyise wendlu kaRekabi. Izikhronike zokuqala, isahluko 3, verse 1. Laba bangamadodana kaDavide azayela wona iHebroni, izibulo ngu-Amnoni kuAhinohama umJizreyelikazi. Owesibili nguDaniyeli kuAbhigayili umkamelikazi. Verse 2. Owesithathu ngu-Absalom indodana kaMahakha indodakazi kaTalimayi inkosi yaseGeshuri. Owesine kwaDoniya indodana kaHagithi. Verse 3. Owesihlanu nguShefathiya kuAbhithali. Owesithupha ngu-Itereyamu kuEgila umkakhe. Verse 4. Wazalwa isithupha iHebroni, wabusa khona iminyaka yesikhombisa nezinyanga ezisithupha. EJerusalema wabusa iminyaka engamashumi amathathu nantathu. Verse 5. Yilaba azalwa bona eJerusalema, ngoShimeya, noShobabi, noNathani, noSolomoni bebane, kubaTishuwa indodakazi kaAmiyeli. Verse 6. noJibari, noElishama, noElifeleti. Verse 7. noNoka, noNefeki, noJafiya. Verse 8. noElishama, noEliyata, noElifeleti beyisishagalolunye. Verse 9. Bonke laba bengamadodana kaDavide, ngaphandle kwamadodana ezancinza, uTamari wayengudade wabo. Verse 10. Indodana kaSolomoni yayinguRehobowami, nguAbhiya indodana yakhe, nguAsa indodana yakhe, nguJehoshafati indodana yakhe. Verse 11. nguJorami indodana yakhe, nguAhaziya indodana yakhe, nguJowashi indodana yakhe. Verse 12. nguAmasiya indodana yakhe, nguAzariya indodana yakhe, nguJothamu indodana yakhe. Verse 13. Uahazi indodana yakhe, uHezekiah indodana yakhe, uManase indodana yakhe. Verse 14. Uamoni indodana yakhe, uJosiya indodana yakhe. Verse 15. Amadodana kaJosiya izibulo nguJohanani, owesibili nguJehoyakimi, owesithathu nguSedekiya, owesine uShalumi. Verse 16. Amadodana kaJehoyakimi ngoJekoniya indodana yakhe noSedekiya indodana yakhe. Verse 17. Amadodana kaJehoniya umthunjwa ngoShelatiyeli indodana yakhe. Verse 18. NoMalikiramu noPedaya noShenasari noJekamiya noHoshama noNedabiya. Verse 19. Amadodana kaPedaya ngoZerubabeli noShimeyi. Amadodana kaZerubabeli ngoMeshulamu noHananiya uShelomiti owayengudadewabo. Verse 20. NoHashuba noOheli noBerekiya noHasadiya noJushabi Yeseti beyisihlanu. Verse 21. Amadodana kaHananiya ngoPelathiya noJeshaya namadodana kaRefaya namadodana kaArinani namadodana kaObhadiya namadodana kaShekaniya. Verse 22. Amadodana kaShekaniya uShemaya, amadodana kaShemaya ngoHathushi noIgali noBariya noNehariya noShafati beyisithupha. Verse 23. Amadodana kaNehariya ngoEliyohenayi noHezekiya noAzirikamu bebathathu. Verse 24. Amadodana kaEliyohenayi ngoHodaviya noEliyashibi noPelaya noAkubi noJohanani noDelaya noAnani beyisikhombisa. Izikhonike zokuqala isahluko 4 verse 1. Amadodana kaJuda ngoPheresi noEsironi noKami noHure noShobali. Verse 2. URewaya indodana kaShobali wazala uJahati, uJahati wazala uAhumayi noLahadi. Le imindeni yamaSorati. Verse 3. Ilaba ngabakayise kaEtamu oJizreyeli noIshima noIdibashi. Igama likadadewabo lalingu Hasaleliponi. Verse 4. NoPenuweli uyise kaGedori noEzeri uyise kaHusha. Ilaba bengamadodana kaHure izibulo likaEfrata uyise kaBhethlehema. Verse 5. WaShulo uyise kaTekoa wayenabafazi ababili, oHela noNahara. Verse 6. UNahara wamzalela u-Ahisuzamu noYeferi noThemeni noHawahashi Tari. Yilaba abangamadodana kaNahara. Verse 7. Amadodana kaHela ngoSereti noJisi Hari noEtinani. Verse 8. UKhosi wazala o-Anubi noSobeba nemindeni ka-Ahariheli indodana kaHarumu. Verse 9. UJabeshi wayetuseka kunabafowabo unina mqamba igama lokuthi uJabesi ethi ngokuba ngamzala ngibuhlungu. Verse 10. UJabesi wabiza uNkulunkulu wayezalwa wathi, sengathi ungangibusisa nokungibusisa wandise umkhawulo wami, isandla sakho sibe nami ungivikele ebubini ngingehlelwa ngobuhlungu, uNkulunkulu wami nika kucelayo. Verse 11. UKele umfowabo kaShuha wazala uMehiri owayenguyise kaEshitoni. Verse 12. UEshitoni wazala uBeni Rafa noPaseya noThehina uyise kaIri Nahashi. Yilaba abangamadodana kaRekha. Verse 13. Amadodana kaKenazi ngo-Otheniyeli noSeraya, amadodana ka-Otheniyeli ngoHathati. Verse 14. UMehonothayi wazala u-Ofiri, uSeraya wazala uJowabe uyise kwesigodi samakhandi ngokuba babengabakhandi. Verse 15. Amadodana kaKalebi indodana kaJefune ngo-Iru no-Ela noNahamu, namadodana ka-Ela ngoKenazi. Verse 16. amadodana kaJekaleli ngoZifi noZifa noTsiriya noAsareyi. Verse 17. Amadodana kaEzra ngoJetheri noMeredi noEferi noJaloni wazala oMiriamu noShamayi noIshiba uyise kaEshitemowa. Verse 18. Umkakhe umJudakazi wazala uJeredi uyise kaGedori noHebhere uyise kaSoko noJekuthiyeli uyise kaZanowa. Kepha abanye babengamadodana kaBithiya indodakazi kaFaro eyathathwa nguMeredi. Verse 19. Amadodana omkaHodiya udadewabo kaNahamu ayenguyise kaKeyila umGarimi noEshiten Mowa umMahakha. Verse 20. Amadodana kaShimoni ngo-Amnoni noRina noBenihanani noTshiloni. Amadodana kaIshi ngoZoyeti noBenizoheti. Verse 21. Amadodana kaShela indodana kaJuda u-Eri uyise kaLekha noLahada uyise kaMeresha nemindeni yendlu yabaluka elinene elicolekileyo bendlu kaShibeya. Verse 22. NoJokimi nabantu baseKhozeba noJoashi noSarafi ababebusa kwaMowabi noJashubi leHemwi ngezasendulo kodwa lezi zindaba. Verse 23. Laba bengababumbi nabakhileyo eNathayimi naseGedere bahlala khona nenkosi ngomsebenzi wayo. Verse 24. Amadodana kaSimeoni ngoNemuweli noJamini noJaribi noZera noShawule. Verse 25. NoShalumi indodana yakhe noMibisamu indodana yakhe noMishima indodana yakhe. Verse 26. Amadodana kaMishima ngoHamuweli indodana yakhe noZakuri indodana yakhe noShimei indodana yakhe. Verse 27. UShimei wayenamadodana ayishumi nesithupha namadodakazi ayisithupha. Kepha abafowabo babengenabantwana abaningi nomndeni wabo awandanga njengabantwana bakwaJuda. Verse 28. Bahlala eBherisheba naseMolada naseAsari Shuwali. Verse 29. NaseBiliha naseSemi naseTholati. Verse 30. NaseBetuweli naseHoma naseSikilaki. Verse 31. NaseBeti Marikaboti nase Asari Susimi nase Betibiri nase Shaharaimi. Ile yayimizi yabo kwazi kwabusa uDavide. Verse 32. Imizana yabo yayiyi Etamu neAyini neRimoni neThokheni neAshani imizi eyisihlanu. Verse 33. Kanye nayo yonke imizana eyayizungeze lemizi kwazi kwabaseBhali. Lezi zizindawo zabo bebhalwe ngezizukulwane zabo. Verse 34. Futho Meshobabi noJamlileki noJosha indodana kaAmasiya. Verse 35. NoJoel noJehu kaJoshibiya kaSeraya kaSiyeli. Verse 36. NoEliyo Henayi noJakhoba noJeshobaya noAsaya noAdiyeli noJesimiyeli noBenaya. Verse 37. NoZiza kaShivi kaAloni kaJedaya kaShimli kaShemaya. Verse 38. Laba babizwe ngamagama babeyizikhulu emndenini yabo, izindlu zawoyise zanda kakhulu. Verse 39. Baya ngasekungeneni eGedori ngasohlangothini lwasempumalanga kwesigodi ukufunela izimvu zabo idlelo. Verse 40. Bafumana idlelo elivundileyo nelihle, izwe lalibanzi nxazombili lizolile linokuthula ngoba babehlala khona kuqala babengabakwaHamu. Verse 41. Laba abalotshwe ngamagama bafika ezinsukwini zikaHezekiya inkosi yakwaJuda bachitha amatende abo namamehumi afunyanwa khona bawaqothula kuze kube namuhla. Bahlala esikhundleni sabo ngokuba kwakukhona idlelo lezimvu zabo lapho. Verse 42. Abanye baba madodana kaSimeoni, abantu abangamakhulu ayisihlanu baya entabeni yaseSeyiri benezinduna zabo oPhelathiya noNehariya noRefaya nouziyeli amadodana ka-Ishi. Verse 43. Bachitha intsali yama-Amaleki ephunyukileyo bahlala khona kuze kube namuhla.
Izikronike zokuqala, isahluko 5, verse 1. Amadodana kaRubeni zibulo lika-Israyeli ngokuba yizibulo, kepha njengokuba wangcolisa umbhede kayise, ubuzibulo bakhe banikwa amadodana kaJosefa, indodana ka-Israyeli, futhi akabhalwa ngezizukulwane njengezibulo. Verse 2. Noma uJuda benamandla kunabafowabo, kwavela kuye umbusi, ubuzibulo nokho babungobukaJosefa. Verse 3. Amadodana ke kaRubeni, izibulo lika-Israyeli, ngoHanoki, noPhalu, noHesironi, noKami. Verse 4. Amadodana kaJoweli nguShemaya, indodana yakhe, noGogi, indodana yakhe, noShimeyi, indodana yakhe. Verse 5. Nomika indodana yakhe, noRewaya indodana yakhe, noBhali indodana yakhe. Verse 6. Nobhera indodana yakhe owathunjwa nguTirigati Pileneseri inkosi yase-Asiriya wayeyisikhulu sabakwaRubeni. Verse 7. Nabafowabo ngemndeni yabo bebhalwe ngezizukulwane zabo ngoJehiyeli inhloko noZakariya. Verse 8. Nobhela ka-Azazi kaShemu kaJoweli owahlale Aroweli kwaze kwaba seNebo noBhali Mehoni. Verse 9. Ngasempumalanga wakha kwaze kwaba sekuqaleni kwehlane elisuka emfuleni u-Eufrate ngokuba izinkomo zabo zanda ezweni lakwaGiliyadi.
Verse 10.
Emihleni kaSawuli baphaka impi kumaGiri awa ngesandla sabo, bahlala ematendeni abo ngasempumalanga yonke yakwaGiliyadi. Verse 11. Amadodana kaGadi ahlala malungana nabo ezweni laseBhashani kwaze kwaba seSaleka. Verse 12. NgoJoweli inhloko, noShafamu owesibili, noJahanayi, noShafati eBhashani. Verse 13. Nabafowabo ngezindlu zawoyise ngoMikhayeli, noMeshulamu, noSheba, noJorayi, noJakani, noZiya, noEbere beyisikhombisa. Verse 14. Labo babengamadodana ka-Abhihayili, kaHuri, kaJehoamu, kaGiliyadi, kaMikhayeli, kaJeshishayi, kaJahido, kaBuzi. Verse 15. UHagi ka-Abhidiyeli, kaGuni, wayeyinhloko yezindlu zawoyise. Verse 16. Bahlala kwaGiliyadi eBhashani, nasemizini yalo, nasemadlelo wonke aseSharoni, kwaze kwaba semkhawuleni yawo. Verse 17. Bonke labo babhala ngezizukulwane zabo emihleni kaJothamu, inkosi yakwaJuda, nasemihleni kaJerobowamu, inkosi yakwa-Israyeli. Verse 18. Amadodana kaRubeni nabakwaGadi nengxenye yesizwe sakaManase, amadoda anamandla, amadoda aphatha ihawu nenkemba, ansala umsalo, ayefunde ukulwa, ayezinkulungwane engamashumi amane nane namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisithupha aphuma impi. Verse 19. Aphaka impi kumaGiri, noJeture, noNafishi, noNodabi. Verse 20. Asizwe kulweni nabo amaHagiri anikela ezandleni zawo nabo bonke ababe nawo ngokuba akhala kuNkulunkulu empini amncenga ukuba ayemethemba. Verse 21. Asusa izinkomo zabo namakamela izinkulungwane engamashumi ayisihlanu nezimvu eziyizinkulungwane engamakhulu amabili namashumi ayisihlanu nezimbongolo eziyizinkulungwane ezimbili nabantu abayizinkulungwane eziyikhulu. Verse 22. ngokuba kwawo abaningi befile lokhu impi yayingekaNkulunkulu ahla esikhundleni sabo aze athunjwa. Verse 23. Abantwana bengxenye yesizwe sakaManase bahlala kulelozo kusukela eBhashani kuze kube seBhali Hemoni naseSeniri nasentabeni yaseHemoni. Verse 24. Nazi izinhloko zezindlu zawoyise, oEferi noIshi noEliyeli noAziriyeli noJeremiya noHodaviya noJakidiyeli, amaqhawa namandla, amadoda negama, izinhloko zezindlu zawoyise. Verse 25. Kepha baphambuka kuNkulunkulu wawoyise, balandela ngokuphinga onkulunkulu babantu balelozwe, uNkulunkulu abachithayo phambi kwabo. Verse 26. uNkulunkulu kaIsrayeli wavusa umoya kaPhuli inkosi yase-Asiriya nomoya kaThiligathi Philineseri inkosi yase-Asiriya, wabathumba abakwaRubeni nabakwaGadi nengxenye yesizwe sakaManase, wabayisehala nase-Abori naseHara nasemfuleni iGozani kuze kube namuhla.
Izikhronike zokuqala isahluko 6 verse 1. Amadodana kaLevi ngoGereshoni noKohati noMerari. Verse 2. Amadodana kaKohati ngo-Amramu noJisihari noHebron noUziyeli. Verse 3. Abantwana baka-Amramu ngo-Aaron noMose noMiriamu. Amadodana ka-Aroni ngoNadabi noAbihu noEliazare noItamari. Verse 4. Eliazare wazala uFinehasi, uFinehasi wazala u-Abhishuwa. Verse 5. U-Abhishuwa wazala uBuki, uBuki wazala u-Uzi. Verse 6. U-Uzi wazala uZeraya, uZeraya wazala uMerayoti. Verse 7. UMerayoti wazala u-Amariya, u-Amariya wazala u-Ahitubi. Verse 8. Ahitubi wazala uSadoki, uSadoki wazala u-Ahimahasi. Verse 9. U-Ahimahasi wazala u-Azariya, u-Azariya wazala uJohanani. Verse 10. UJohanani wazala u-Azariya, nguye owayengumpriste ethempelini elakhiwa nguSolomoni eJerusalema. Verse 11. U-Azariya wazala u-Amariya, u-Amariya wazala u-Ahitubi. Verse 12. Ahitu wazala uSadoki, uSadoki wazala uShalumi. Verse 13. uShalumi wazala uHilikiya, uHilikiya wazala uAzariya. Verse 14. Azariya wazala uSeraya, uSeraya wazala uJehosadaki. Verse 15. Kepha uJehosadaki wamuka lapho uJehova ethumba uJuda neJerusalema ngesandla sikaNebukadinezari. Verse 16. Amadodana kaLevi ngoGereshomi noKohathi noMerari. Verse 17. Nanka amagama amadodana kaGereshomi, oLibini noShimeyi. Verse 18. Amadodana kaKohathi ngo-Amramu noJisihari noHebroni noUziyeli. Verse 19. Amadodana kaMerari ngoMaheli noMushi. Nansi imindeni yamaLevi njengezindlu zawoyise. Verse 20. AbakwaGereshomi ngoLibina indodana yakhe, noJahati indodana yakhe, noZima indodana yakhe. Verse 21. NoJoa indodana yakhe, noIdo indodana yakhe, noZera indodana yakhe, noJiwathirayi indodana yakhe. Verse 22. Amadodana kaKohathi ngoAminadaba indodana yakhe, noKora indodana yakhe, noAsiri indodana yakhe. Verse 23. No-Elkana indodana yakhe, no-Ebiyasafa indodana yakhe, no-Asiri indodana yakhe. Verse 24. No-Tahati indodana yakhe, no-Uriyeli indodana yakhe, no-Uziya indodana yakhe, no-Shawule indodana yakhe. Verse 25. Amadodana ka-Elkani ngo-Amasiya no-Ahimoti. Verse 26. U-Elkanike amadodana ka-Elkane ngoSofayi indodana yakhe, noNahati indodana yakhe. verse 27, no-Eliabe indodana yakhe, no-Jeremiah indodana yakhe, no-Elkana indodana yakhe. Verse 28, amadodana kaSamueli zibulo nguJoweli, nowesibili ngu-Abhiya. Verse 29, amadodana kaMerali ngoMaheli, no-Libina indodana yakhe, no-Shimei indodana yakhe, no-Uza indodana yakhe. Verse 30, no-Shimei indodana yakhe, no-Hagiya indodana yakhe, no-Asaya indodana yakhe. Verse 31, nampa uDavida abamisela ukuhola, ukuhlabelela endlini kaJehova, umphongolo usubekiwe khona. Verse 32, bakhonza ngokuhlabelela phambi kwetabanakele, letende lokuhlangana, uSolomon waze wakha indlu kaJehova eJerusalema, bema emsebenzini wabo njengomthetho wabo. Verse 33, yilaba ababemi namadodana abo kumadodana amaKohathi, ngoHemani umhlabeleli kaJoweli kaSamueli. Verse 34, kaElkane kaJerohami, kaElieli kaThowa. Verse 35, kaSufi kaElkana, kaMahati kaAmasiya. Verse 36, kaElkana kaJoweli kaAzariya kaZefaniya. Verse 37, kaTahati kaAsiri, kaEbiyasafa kaKora. Verse 38, kaChisiyari, kaKohathi, kaLevi, kaIsrael. Verse 39, futhi umfowabo Asafa owayemi kawesokunene sakhe uAsafa kaBerekiya kaShimeya. Verse 40, kaMikayeli, kaBahaseya, kaMalikiya. Verse 41, kaEthina, kaZera, kaAdaya. Verse 42, kaEthani, kaZima, kaShimeyi. Verse 43, kaJahati kaGereshomu kaLevi. Verse 44, amadodana kaMerari abafowabo ayengakwesokunene ngu-Ethani kaKishi ka-Abidi kaMaluki. Verse 45, kaMashabiya ka-Amasiya kaHilikiya. Verse 46, ka-Amisi kaBani kaShemiri. Verse 47, kaMaheli kaMushi kaMerari kaLevi. Verse 48, abafowabo amaLevi banikelelwa yonke inkonzo yetabanakele lendlu kaNkulunkulu. Verse 49, kepha u-Aroni namadodana akhe bashiya iminikelo e-altare leminikelo yokushiswa nase-altare lempepho, benza nawo wonke umsebenzi wendawo engcwelengcwele, benzela u-Israyeli ukubuyisana njengakho konke ayala ngakho uMose inceku kaNkulunkulu. Verse 50, nanka amadodana ka-Aroni, Eliyazare indodana yakhe, noFinehasi indodana yakhe, noAbhishuwa indodana yakhe. Verse 51, noBuki indodana yakhe, noUzi indodana yakhe, noZeraya indodana yakhe. Verse 52, noMerayoti indodana yakhe, noAmariya indodana yakhe, noAhitubi indodana yakhe. Verse 53, noSadoki indodana yakhe, noAhimahasi indodana yakhe. Verse 54, lezi izindawo zawo zokuhlala njengamakawo emkhawulweni yawo amadodana ka-Aroni emihleni emindeni yamaKohathi ngokuba yiwona adliwa inkathi yokuqala. Verse 55, wona banika iHebroni ezweni lakwaJuda namadlelo alizungezayo. Verse 56, kodwa amasimu omuzi nemizane yawo bakunika uKalebi indodana kaJefune. Verse 57, banika amadodana ka-Aroni imizi yokuphephela, iHebroni neLibina namadlelo awo, neJatiri neEshitemowa namadlelo awo. Verse 58, neHileni namadlelo alo, neJebiri namadlelo alo. Verse 59, neAshani namadlelo alo, neBetishemeshi namadlelo alo. Verse 60, nasesizweni sakaBhenjamini iGeba namadlelo alo, ne-Alemeti namadlelo alo, ne-Anathoti namadlelo alo. Yonke imizi yawo ngemndeni yawo yayiyimizi eyishumi nantathu. Verse 61, amadodana aseleyo kaKohathi anikwa ngenkatho emndenini wesizwe engxenyeni yesizwe ingxenye kaManase imizi eyishumi. Verse 62, namadodana kaGereshomu ngemndeni yawo esizweni sakwa-Isakare nasesizweni sakwa-Asheri nasesizweni sakwaNafetali nasesizweni sakaManase ebashani imizwe eyishumi nantathu. Verse 63. Namadodana kaMerari ngenkatho ngemndeni yawo esizweni sakwaRubeni, nasesizweni sakwaGadi, nasesizweni sakwaZebuloni, imizwe eyishumi nambili. Verse 64. Abantwana bakwa-Israyeli banika amaLevi leyo mizi namadlelo ayo. Verse 65. Banika ngenkathi leyo mizi ebizwe ngamagama esizwe sabantwana bakwaJuda, nasesizweni sabantwana bakwaSimeyoni, nasesizweni sabantwana bakwaBhenjamini. Verse 66. Eminye imindeni yamadodana kaKohathi yayinemizi yemikhawulo yayo esizweni sakwa-Efrayimu. Verse 67. Bayinika imizi yokuphephela iShekemu ezintabeni zakwa-Efrayimi namadlelo alo neGezeri namadlelo alo. Verse 68. NeJokimeyamu namadlelo alo neBethi-Horoni namadlelo alo. Verse 69. NeAjaloni namadlelo alo neGathi-Rimoni namadlelo alo. Verse 70. Nasengxenyeni yesizwe sakaManase i-Anele namadlelo alo neBileyamu namadlelo alo ibe ngeyomndeni oseleyo wamadodana kaKohathi. Verse 71. Amadodana kaGereshomi anikwa emndenini wengxenye yesizwe sakaManase iGulanu eBashani namadlelo alo ne-Ashitaroti namadlelo alo. Verse 72. Nasesizweni sakwa-Isakare iKedeshi namadlelo alo ne Taberati namadlelo alo. Verse 73. NeRamoti namadlelo alo ne-Anemu namadlelo alo. Verse 74. Nasesizweni sakwa-Asheli iMashali namadlelo alo ne-Abidoni namadlelo alo. Verse 75. NeHukoki namadlelo alo ne-Rehobe namadlelo alo. Verse 76. Nasesizweni sakwa-Nafetali iKedeshi eGalile namadlelo alo neHamoni namadlelo alo neKiriyatayimi namadlelo alo. Verse 77. Asele amadodana kaMerari anika esizweni sakwaZebuloni iRimono namadlelo alo neTabhori namadlelo alo. Verse 78. Naphesha kweJodani ngaseJerikho ngasempumalanga kwaseJodani esizweni sakwaRubeni ibeserehlane namadlelo alo neJasa namadlelo alo. Verse 79. NeKedemoti namadlelo alo neMefahati namadlelo alo. Verse 80. Nasesizweni sakwaGathi iRamoti kwaGiliyadi namadlelo alo neMahanayimi namadlelo alo. Verse 81. NeHeshiboni namadlelo alo neJazeri namadlelo alo. Izikhonike zokuqala, isahluko 7 verse 1. Amadodana kaIsakare ngothola noPhuwa noJashubi noShimroni bebane. Verse 2. Amadodana kaThola ngouzi noRefaya noJeriyeli noJahemayi noIbisamu noShemueli izinhloko zezindlu zawoyise abakwaThola amaqhawe namandla ngezukulwane zawo. Umumo wawo ngezinsuku zikaDavide wawuyizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili namakhulu ayisithupha. Verse 3. Amadodana kaUzi nguJizirahiya. Amadodana kaJizirahiya ngoMikhayeli noAbhadiya noJoweli noJishiya beyisihlanu beyizinhloko bonke. Verse 4. Kanye nawo kwakukhona ngezukulwane zawo ngezindlu zawoyisa amaviyo empi yokulwa abayizinkulungwane engamashumi amathathu nesithupha ngokuba babenabafazi abaningi namadodana amaningi. Verse 5. Abafowabo kuyo yonke imindeni ka-Isakare amaqhawe namandla babeyinkulungwane engamashumi ayisishiyagalombili sikhombisa bebhalwe bonke ngezukulwane zabo. Verse 6. Amadodana kaBhenjamini ngobela noBekeri noJediyayeli bebathathu. Verse 7. Amadodana kaBeli ngo-Esiboni noUzi noUziyeli noJerimoti noIri beyihlani izinhlobo zezindlu zawuyise amaqhawa namandla bezinkulungwane ezingamashumi amabili nambili namashumi amathathu nane bebhalwe ngezizukulwane zabo. Verse 8. Amadodana kaBekeri ngoZemira noJowashi noEliezeri noEliyohenayi noOmri noJeremoti noAbhiya noAnathoti noAlemeti bonke laba bengamadodana kaBekeri. Verse 9. Babhala ngezizukulwane zabo bezinhloko zezindlu zawoyise amaqhawa namandla bezinkulungwane ezingamashumi amabili namakhulu amabili.
Verse 10. Amadodana kaJediyayeli ngubilihani, amadodana kabilihani ngoJewushe noBhenjamini noEhudi noKenahana noZethani noTarashishi noAhishahari.
Verse 11. Bonke laba bengamadodana kaJediyayeli ngezinhloko zezindlu zawoyise amaqhawa namandla bezinkulungwane eziyishumi nesikhombisa namakhulu amabili abangaphuma impi kuyokulwa. Verse 12. OShuphimi noHuphimi babengamadodana ka-Iri, uShimi wayeyindodana ka-Aheri. Verse 13. Amadodana kaNafetali ngoJasiyeli noGuni noJeseri noShalumi amadodana kaBiliha.
Verse 14. Amadodana kaManase ngu-Asiriyeli owamzalelayo umkakhe isancinza sakhe umaramukazi sazala uMakiri uyise kaGileyadi.
Verse 15. UMakiri wathathela uHuphimi noShuphimi abafazi. Igama likadadewabo lalingumahaka, igama lwesibili lalinguSelofehadi. USelofehadi wayenamadodakazi. Verse 16. UMahaka umkaMakiri wazala indodana waqamba igama la ngokuthi uPereshi. Igama lomfowabo lalinguShereshi. Amadodana akhe ayengo-Ulamu noRakemi. Verse 17. Amadodana kaUlamu nguBedani. Laba bengamadodana kaGileyadi kaMakiri kaManase. Verse 18. Udadewabo uHamoleketi wazala o-Ishihodi no-Abiyezeri noMahela. Verse 19. Amadodana kaShemida ayengo-Ahiyani noShekemi noLikihi no-Aniyamu. Verse 20. Amadodana kaEfrayimi ngoShuthela noBeredi indodana yakhe, noTahati indodana yakhe, noEliyada indodana yakhe, noTahati indodana yakhe. Verse 21. NoZabati indodana yakhe, noShuthela indodana yakhe, noEzeri noEliyadi ababulawa ngabantu baseGadi ababezelwe kulelozwe ngokuba behla ukuthatha izinkomo zabo. Verse 22. UEfrayimu uyise walila izinsuku eziningi, abafowabo beza ukumduduza. Verse 23. Wangena kumkakhe waMitha wazala indodana waqamba igama la ngokuthi uBeriya ngokuba indlu yakhe yayisengozini. Verse 24. Indodakazi yakhe yayinguSheyera owakha iBethi Horoni lasenzansi nelasenhla no-Uzeni Sheyera. Verse 25. URefa wayeyindodana yakhe, noReshebi noThera indodana yakhe, noTahani indodana yakhe. Verse 26. NoLadani indodana yakhe, noAmihudi indodana yakhe, noElishama indodana yakhe. Verse 27. NoNuni indodana yakhe, noJoshua indodana yakhe. Verse 28. Ifa labo nezindawo zabo zokuhlala kwakuyiBhetheli nemizana yalo, nangasempumalanga iNaharani, nangasetshonalanga iGezeri nemizana yalo, neShekemu nemizana yalo, kwazi kwabase-Aya nemizana yalo. Verse 29. Nangasemkhawulweni yabantwana bakaManase, iBethi-Shayani nemizana yalo, neTahanaki nemizana yalo, neMegido nemizana yalo, neDori nemizana yalo, kuleyo kwahlala abantwana bakwaJosefa indodana kaIsrayeli. Verse 30. Amadodana kaAsheri ngoJimna, noIshiva, noIshivi, noBeriya kanye noSera udadewabo.
Verse 31. Amadodana kaBeriya ngoHebere noMalikiyeli owayenguyise kaBirizayiti.
Verse 32. UHebere wazala oJafeleti noShomeri noHothamu noShuwa udadewabo. Verse 33. Amadodana kaJafeleti ngoPhasaki noBimihali noAshivati labo babengabantwana bakaJafeleti. Verse 34. Amadodana kaShemeri ngoAhi noRohika noJewuba noAramu. Verse 35. Amadodana kaHelemi umfowabo ngoSofa noJimna noSheleshi noAmali. Verse 36. Amadodana kaSofa ngoShuwa noHalineferi noShuali noBeri noImra. Verse 37. NoBeseri noHoti noShama noShilisha noJitrani noBeyera. Verse 38. Amadodana kaJetheri ngoJefune noPisipha noAra. Verse 39. Amadodana kaUla ngoAra noHaniyeli noRisiya. Verse 40. Bonke laba bengabantwana bakaAsheri, izinhloko zezindlu zawoyise, amaqhawe akhethekileyo anamandla, izinhloko zezikhulu, umumo wabo ubhalwe ngezizukulwane zabo ukuba balwe empini wawungabantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nesithupha. Izikronike zokuqala isahluko 8 verse 1. UBenjamini wazala uBela izibulo lakhe noAshibeli owesibili noAhala owesithathu. Verse 2. NoNoha owesine noRafa owesihlanu. Verse 3. UBela wayenamadodana ngoAdari noGera noAbhiwuti. Verse 4. NoAbishuwa noHanamani noAhowa. Verse 5. NoGera noShefufani noHuramu. Verse 6. Nanka amadodana kaHewuti izihloko zezindlu zawoyise zabakhe eGeba ezathunjelwa eManahati. Verse 7. Zathunjwa ngoNahamani noAhiya noGera owazala o-Uza noAhihudi. Verse 8. UShaharayimu wazala abantwana ezweni lakaMowabi esemukusile uShimi noBahara umkakhe. Verse 9. Wazala kuodeshi umkakhe uJobabi noSibiya noMesha noMalikamu. Verse 10. NoJewuse noShakiya noMirima laba bengamadodana akhe izinhloko zezindlu zawoyise. Verse 11. Wazala kuShimu Abhithubi noEliphahali.
Verse 12. Amadodana kaEliphahali ngoEbele noMishamu noShemeti abakha iOno neLodi nemizana yalo.
Verse 13. NoBeriya noShema babeyizinhloko zezindlu zawoyise zabakhe e-Ajaloni abagxosha bakhe eGati. Verse 14. NoAhiyo noShashaki noJeremoti. Verse 15. NoZebadiya, noArati, noIdere. Verse 16. NoMikhayeli, noJishipha, noJoha, amadodana kaBeriya.
Verse 17. NoZebadiya, noMeshulamu, noHiziki,
noHebere. Verse 18. NoIshimirayi, noJiziliya, noJobabi, amadodana kaEliphahali. Verse 19. NoJakimi, noZikiri, noZabiti. Verse 20. NoEliyenayi, noSilethayi, noEliyeli. Verse 21. NoAdaya, noBeraya, noShimrati, amadodana kaShimeyi. Verse 22. NoJishipani, noEbere, noEliyeli. Verse 23. NoAbidoni, noZikira, noHanani. Verse 24. NoAnaniya, noElamu, noAnitotiya. 25 noIfideya noPenueli amadodana kaShashaki. Verse 26 noShamusherayi noShehariya noAthaliya. Verse 27 noJahareshiya noEliya noZikiri amadodana kaJerohamu. Verse 28 labo babeyizinhloko zezindlu zawuyise izinhloko ezizukulwaneni zabo bahlala eJerusalema. Verse 29 eGibiyoni kwahlala uyise kaGibiyoni ogama lomkakhe lalinguMahakha. Verse 30 izibulo lakhe lalingu-Abhidoni kanye noSuri noKishi noBhali noNadabi. Verse 31 noGedori no-Ahiyo noZikeri. Verse 32 kepha uMikiloti wazala uShimeya nabo bahlana bafowabo eJerusalema malungana bafowabo. Verse 33 uNeri wazala uKishi, uKishi wazala uSawule, uSawule wazala uJonathani noMaliki Shua noAbinadaba noEshibali. Verse 34 indodana kaJonathani yayinguMeribali, uMeribali wazala uMika. Verse 35 amadodana kaMika ngoPithoni noMeleki noThareya noAhazi. Verse 36 u-Ahazi wazala uJehohada, uJehohada wazala u-Alemeti noAzimaveti noZimri, uZimri wazala uMosa. Verse 37 uMosa wazala uBineya, uRafa wayeyindodana yakhe, ngu-Eliyasa indodana yakhe, ngu-Aseri indodana yakhe. Verse 38 u-Aseri wayenamadodana esithupha, amagama awo yilawa u-Azirikamu noBokeri no-Ishmayeli noShehariya no-Obhadiya noHanani, bonke laba bengamadodana ka-Aseli. Verse 39 amadodana ka-Esheki umfowabo ngu-Ulamu izibulo lakhe noJewushe owesibili
no-Elifeleti owesithathu.
Verse 40 amadodana ka-Ulamu ayengamaqhawa namandla antsala umtsalo ayenamadodana amaningi namadodana amaningi eyikhulu namashumi ayisihlanu labo babengamadodana kaBenjamini. Izikhonike zokuqala isahluko 9 verse 1 wabhalwa-ke wonke u-Israyeli ngezukulwane bheka balotshiwe encwadini yamakhosi ka-Israyeli uJuda wathunjelwa eBhabheli ngeziphambeko zakhe. Verse 2 abakileyo kuqala emafeni abo emzini yabo babengu-Israyeli nabapristi namalevi namanethini. Verse 3 eJerusalema kwahlala kubantwana bakwaJuda nakubantwana bakwaBhenjamini nakubantwana bakwa-Efrayimu noManase. Verse 4 ngu-Uthayi ka-Amihudi ka-Omri ka-Imri kabani kubantwana bakwaPheresi kaJuda. Verse 5 kumashiloni ngu-Izaya izibulo namadodana akhe. Verse 6 kumadodana kazera ngu-Jehuweli nabafowabo bengamakhulu ayisithupha namashumi ayisishiyagalolunye. Verse 7 kumadodana kaBhenjamini ngu-Salu kaMeshulamu kaHodaviya kaHasenuwa. Verse 8 no-Ibineya indodana kaJerohami no-Ela ka-Uzi kaMakiri noMeshulamu kaShefathiya kaRehuweli kaJibiniya. Verse 9 nabafowabo ngezizukulwane zabo bengamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisihlanu nesithupha, bonke labo bantu babeyizinhloko zezindlu zawoyise ngokwezindlu zawoyise. Verse 10 kubapristi ngoJedaya noJehoyaribi noJakini. Verse 11 no-Azariya ka-Ilikiya kaMeshulamu kaSadoki kaMirayoti kaHitubi umphathi wendlu kaNkulunkulu. Verse 12 no-Adaya kaJerohamu kaPashuri kaMalikiya noMahasayi ka-Adiyeli kaJahizela kaMeshulamu kaMeshilemiti ka-Imeri. Verse 13 nabafowabo izinhloko zezindlu zawoyise beyinkulungwane namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisithupha amadoda ahlakaniphile emsebenzini wenkonzo yasendlini kaNkulunkulu. Verse 14. Kumalevu ngushemaya, ka Shubi, ka Zirikamu, ka Shabiya, kumadodana ka Merari. Verse 15. Nobaki Bakari, no Hereshi, no Kalali, no Mataniya ka Mika, ka Zikiri, ka Asafa. Verse 16. No Opatiya ka Shemaya, ka Kalali, ka Chetutuni, no Berekiya ka Asa, ka Ilkana owahlala emzaneni yamaNetofa. Verse 17. Nabalindisango oShalumi, no Akubi, no Talimoni, no Ahimani nabafowabo, uShalumi wayeyinhloko. Verse 18. Kwaze kwaba kuleso sikhathi babesesangweni lenkosi ngasempumalanga, babe ngabalindisango bekamu labantwana bakwaLevi. Verse 19. Ushalum kaKore, kaBiyasafa kaKora, nabafowabo bendlu kayise amaKorahi, babephethe umsebenzi wenkonzo, bengabalindisango etabanakele oyise, babemele ikamu likaJehova, bengabalindisango. Verse 20. UFinehase indodana Eliyazare wayengumbusi phezu kwabo ngesikhathi esedlulileyo, uJehova wayenaye. Verse 21. UZakariya indodana kaMeshelemiya wayengumlindisanga etendeni lokuhlangana. Verse 22. Bonke laba bekhethiwe ukuba babe ngabalindisango babengamakhulu amabili neshumi nambili, babhala ngezukulwane emzaneni yabo, bamiswa ngoDavide noSamueli umboni ezikhundleni zabo. Verse 23. Bona nabantwana babo babephethe amasango endlu kaJehova indlu yetende belinda. Verse 24. Abalindi babekhona ezinhlangothini ezine ngasempumalanga nangasentshonalanga nangasenyakatho nangaseningizimu. Verse 25. Abafowabo emzaneni yabo babeya kungena emva kwezinsuku eziyisikhombisa njalo izikhathi ngesikhathi ukuba babe nabo. Verse 26. Ngokuba balinda abana abakhulu ababengamaLevi babesesikhundleni njalo bephethe amakamelo nengcebo endlini kaNkulunkulu. Verse 27. Bahlala ebusuku bezungeza indlu kaNkulunkulu ngokuba kwakungokwabo ukuyilinda, kwakungokwabo futhi ukuyivula ekuseni imihla ngemihla. Verse 28. Abanye ababephethe izitsha zenkonzo ngokuba zangeniswa ngokubalwa zakhishwa ngokubalwa. Verse 29. Abanye kuba bemiselwe impahla nezitsha zonke zendlu engcwele nempuphu newayini namafutha nenhlaka namakha. Verse 30. Abanye bamadodana abapristi bagcoba amakha abangamafutha. Verse 31. UMatithiya omunye wamaLevi owayezibulo likaShalumi umKorahi wayenesikhundla sokubheka izinto ezenziwa emakhanzini. Verse 32. Abanye babafowabo bamadodana amaKohathi babephethe izinkwa zokubukwa ukuba bazilungise wonke amasabatha. Verse 33. Kepha abanye abahlabeleli izinhloko zezindlu zawoyise zamaLevi babesemakamelweni bekhululekile kokunye ngokuba babesemsebenzini wabo imini nobusuku. Verse 34. Labo babeyizinhloko zezindlu zawoyise bamaLevi, izinhloko ezukulwaneni zabo bahlala eJerusalema. Verse 35. EGibiyoni kwahlala uyise kaGibiyoni uJehiyeli ogama lomkakhe lalinguMahakha. Verse 36. Nendodana yakhe ezibulo u-Abhidoni kanye noSuri noKishi noBhali noNeri noNadabi. Verse 37. noGedori, noAhiyo, noZakariya, noMikiloti. Verse 38. uMikiloti wazala uShemiyamu, nabo bahlana bafowabo eJerusalema malungana nabafowabo. Verse 39. uNeri wazala uKishi, uKishi wazala uSawule, uSawule wazala uJonathani, noMaliki Shua, noAbinadaba, noEhibhali. Verse 40. Indodana kaJonathani yayinguMeri Bhali, uMeri Bhali wazala uMika. Verse 41. Amadodana kaMika ngoPithoni, noMeleki, noThareya, noAhazi. Verse 42. UAhazi wazala uJara, uJara wazala uAlemeti, noAzimaveti, noZimri, uZimri wazala uMosa. Verse 43. UMosa wazala uBineya, uRefaya, wayeyindodana yakhe, uEliasa indodana yakhe, uAseli indodana yakhe. Verse 44. UAseli wayenamadodana esithupha, amagama awo yilawa, uAzirikamu, noBokeru, noIshmayeli, noShehariya, noObhadiya, noHanani, labo babengamadodana kaAseli. Izikhonike zokuqala isahluko 10 verse 1. AmaFilisti alwa noIsrayeli. Abantu bakwaIsrayeli babaleka phambi kwamaFilisti, bawa begwaziwe entabeni yaseGilibhowa. Verse 2. AmaFilisti aqosha uSawuli namadodana akhe. AmaFilisti abulala uJonathani noAbinadaba noMalikishua amadodana kaSawule. Verse 3. Impi yabanzima kuSawuli, abacibishelayo bamfica wakhathazeka ngenxa yabacibishelayo. Verse 4. USawuli wayesethi odibini lwezikhali zakhe, hosha inkemba yakho ungigwaze ngayo, funa labo abangasokile bafike bangone. Kepha aluvumanga udibi lwezikhali zakhe ngokuba lwesaba kakhulu, ngalokho uSawuli wayithatha inkemba wawela phezu kwayo. Verse 5. Udibi lwezikhali zakhe selubonile ukuthi uSawuli ufile, lwawela nalo phezu kwenkemba lwafa. Verse 6. Wafake uSawuli namadodana akhe amathathu, nendlu yakhe yonke yafa kanye kanye. Verse 7. Lapho bonke abantu bakwa-Israyeli ababesesigodini bebona ukuthi babaleka nokuthi uSawuli namadodana akhe bafile, bashiya imizi yabo babaleka, AmaFilisti afika ahlala kuyo. Verse 8. Kwathi ngangomuso lapho amaFilisti efika ukuphanga, ababuleweyo afumana uSawule namadodana akhe bewile entabeni yaseGilibowa. Verse 9. Amphanga athatha ikhanda lakhe nezikhali zakhe akuthuma ezweni lamaFilisti nxa zonke ukumemezela kuzo izithombe zawo nakubantu. Verse 10. Azibeka izikhali zakhe endlini ya uNkulunkulu wawo, abethela ikhanda lakhe endlini kaDagoni. Verse 11. Selizwile iJabeshi Gilikadi konke amaFilisti ayekwenzile kuSawule. Verse 12. Kwasuka wonke amadoda anamandla asithatha isidumbu sikaSawuli nezidumbu zamadodana akhe aziletha eJabeshi, awembela amathambo abo phansi kwe-oki eJabeshi, azila ukudla izinsuku eziyisikhombisa. Verse 13. Wafa kanjalo-ke uSawuli ngesiphambeko sakhe aphambuka ngaso kuJehova, ngenxa yezwi kaJehova angagcinanga, nangokuba kade eyile ukubhula konedlozi ukuba abuze kuye. Verse 14. Akabuzanga kuJehova, ngalokho wambulala wabuyisela umbuso kuDavide indodana kaJese. Izikhonike zokuqala isahluko 11 verse 1. Wonke u-Israyeli wabuthana kuDavide eHebroni wathi, pheka thina siyithambo lakho ninyama yakho. Verse 2. Nangesikhathi esidlulileyo uSawuli eseyinkosi, nguwo wakhipha nowangenisa u-Israyeli, uJehova uNkulunkulu wakho wathi kuwe, wena uyakwalusa abantu bami u-Israyeli, wena uyakuba ngumbuso wabantu bami u-Israyeli. Verse 3. Kwase kufika wonke amalunga kwa-Israyeli enkosini eHebroni, uDavide wenza isivumelwano nawe eHebroni phambi kukaJehova, amgcoba uDavide ukuba abe yinkosi kwa-Israyeli njengezwi kaJehova ngesandla sikaSamuweli. Verse 4. UDavide naye wonke u-Israyeli baya eJerusalema eliyiJebusi, amaJebusi yakhe kulelozwe ayeselapho. Verse 5. Abakileyo eJebusi bathi kuDavide, awuyikungena lapha. UDavide wathatha nokho inqaba yaseSiyoni engumuzi kaDavide. verse 6, uDavide wathi lo ochitha amaJebusi kuqala uyakuba inhloko nenduna, kwenye kwaqala uJoabe indodana kaSeruya waba inhloko. Verse 7, uDavide wahlala enqabeni ngalokho bayibiza ukuthi umuzi kaDavide. Verse 8, wakha umuzi ngazonke kusukela emilo kuya ngazonke uJoabe wavusa okuseleyo komuzi. Verse 9, uDavide waqhubeka kanjalo ngokukhula ngokuba uJehova sebawothi wayenaye. Verse 10, yilaba bayizinhloko zamaqhawe uDavide ayenazo zibambelela kuye ngamandla ebukhosini bakhe kanye naye wonke u-Israyeli ukumbeka inkosi njengezwi likaJehova ngo-Israyeli. Verse 11, nanku umumo wamaqhawe uDavide ayenawo, uJashobehamu indodana yomhakimoni inhloko yamashumi amathathu waphakamisela bangamakhulu amathathu umkhonto wakhe wababulala ngasikhathi sinye. Verse 12, emva kwakhe ngu-Eliyazare indodana kaDodo umAhohi owayengomunye wamaqhawe amathathu. Verse 13, wayenoDavide ePhasidamimi amaFilista abuthana khona ukuyokulwa lapho kwakukhona isiqephu sezwe esigcwele ibhali abantu babaleka ebusweni bamaFilisti. Verse 14, bema phakathi nesiqephu sezwe basophula babulala amaFilisti uJehova wabasindisa ngokusindisa okukhulu. Verse 15, kwehla bathathu kwabayizinhloko ezingamashumi amathathu baya etsheni kuDavide emhumeni wase-Adulamu. Impi yamaFilisti yayimisa esigodini samaRefa. Verse 16, uDavide wayesesenqabeni ikhanda lamaFilisti laliseBhethlehema. Verse 17, uDavide wanxanela wathi, hawu sengathi ngingaphuziswa amanzi asemthonjeni waseBhethlehema ongasesangweni. Verse 18, laba bathathu bafohla ikamu lamaFilisti bakha amanzi emthonjweni waseBhethlehema ongasesangweni, bawathatha bawaletha kuDavide, kepha uDavide akavumanga ukuwaphuza kodwa wawathululela uJehova wathi. Verse 19,
Nkulunkulu wami, makangenqabeli ukuba ngenze lokhu, ngiyakuphuza igazi lababantu abasengozini na, ngoba bawaletha besengozini akavumanga ukuwaphuza, lezo zinto zenziwa yilamaqhawe amathathu.
Verse 20, uAbhishayi umfowabo kaJowabe wayeyinhloko yabathathu ngokuba waphakamisela bangamakhulu amathathu umkhonto wakhe wababulala waba negama phakathi kwalaba abathathu. Verse 21, kulaba abathathu wayetusekile kunababili waba isikhulu sabo, kepha bafinyelelanga kwabathathu bokuqala. Verse 22,
nobe naye indodana kaJehoyada indodana yendoda enamandla owayenze imisebenzi emkhulu owasegabiseyeli wabulala amaqhawe amabili akwaMowabi, futhi wehla wabulala ingonyama phakathi komgodi ngosuku lweqhwa.
Verse 23, wabulala nowaseGibhithe umuntu omude eyizingalo eziyisihlanu esandleni sowaseGibhithe, kwakukhona umkhonto onjengogongolo lomaluki wehlela kuye phethe induku nje, wawuhlwitha umkhonto esandleni sowaseGibhithe wambulala ngomkhonto wakhe. Verse 24, lezo zinto wazenza ube naye indodana kaJehoyada waba negama phakathi kwalawo maqhawe amathathu. Verse 25, bheka wayetusekile kunabangamashumi amathathu kepha akafikelelanga kwabathathu bokuqala, uDavide wambeka phezu kwabalindi bakhe. Verse 26, amaqhawe anamandla nanka, u-Asayeli umfowabo kaJowabe weliHanani indodana kaDodo waseBhethlehema. Verse 27, noShamoti waseHaroli noHelesi wasePheloni. Verse 28, noIra indodana kaIkeshi waseTekoa noAbhiyezeri waseAnathoti. Verse 29, noSibekayi umHushathi noIlayi umAhohi. Verse 30, noMaharayi waseNetofa noheleti indodana kabahana wasenetofa. Verse 31, noithaya indodana karibayi wasegibeya labantwana bakabhenjamini nobenayi wasepirathoni. Verse 32, nohurayi wangasemfudlaneni yakwagahashi no-abhiyeli wase-araba. Verse 33, no-azimaveti wasebhaharumi no-eliyaba waseshahaliboni. Verse 34, namadodana ka-ashemu wasegizoni nojonathani indodana kashake waseharari. Verse 35, no-ahiyamu indodana kasakari wase-arani no-elifali indodana ka-uri. Verse 36, noheferi wasemekeri no-ahiya wasepheloni. Verse 37, nohesiro wasekameli nonahamrayi indodana ka-ezibayi. Verse 38, nojoweli umfowabo kanathani nomibi hari indodana kahagiri. Verse 39, noseleki waka-amoni nonaharayi wasebeyiroti udibi likajowabe indodana kaseruya. Verse 40, no-ira wasejetheri nogarebu wasejetheri. Verse 41, no-uriya umheti nozabathi indodana ka-ahilayi. Verse 42, no-adina indodana kashiza wakwarubeni inhloko yakwarubeni enabangamashumi amathathu. Verse 43, nohanani indodana kamahakha nojehoshafati umiteni. Verse 44, no-uziya washe-ashitaroti noshama nojehiyeli amadodana kahothamu wase-aroweli.
Verse 45, nojethiyayeli indodana kashimri nojoha umfowabo umthisi.
Verse 46, no-eliyeli umahavi nojeribayi nojoshaviya amadodana ka-elinahama no-itima wakamowabi. Verse 47, no-eliyeli no-obede nojakasiyeli ummesoba. Izikhronike zokuqala, isahluko 12 verse 1. Namba bafika kuDavide esikilagi esagogobele ebusweni bukasawule indodana kakishi babe phakathi kwamaqhawe abasizi bakhe empini. Verse 2, babehlomile imtsalo basebenzisa isandla sokunene nesokhohle kuphonseni amatshe nasekucibisheleni imcibisholo ngomtsalo ababekubafowabo bakasawuli kwabhenjamini kwakuyilaba. Verse 3,
inhloko uhahiyezeri nojowashi amadodana kashemaha wasegibeya nojeziyeli nopheleti amadodana ka-azimaveti noberaka nojehu wase-anathoti.
Verse 4, no-ishmaya wasegibeyoni iqhawe phakathi kwabangamashumi amathathu ebaphethe abangamashumi amathathu nojeremiya nojahaziyeli nojohanani nojozabadi wasegedera. Verse 5, no-eluzayi nojerimoti nobehaliya noshemariya noshefathiya umarufi. Verse 6, no-elkana nojishiya no-azareyi nojehuzeri nojashobihamu amakora. Verse 7, nojowela nozebadiya amadodana kajerohamu wasegeduri. Verse 8, kwabakagada abanye bazahlukanisa baya kudavide enqabeni ehlane amaqhawe namandla abantu abazilungiselela ukulwa abakwazi ukuphatha isihlangu nomkhonto ababusi babo bafana nobuso bezingonyama abanejubane njengezinsephe ezintabeni. Verse 9, ngu-Ezeri inhloko no-Obhadiya owesibili no-Eliyabu owesithathu. Verse 10, nomishimana owesine noJeremiya owesihlanu. Verse 11, no-Ithaye owesithupha no-Eliyeli owesikhombisa. Verse 12, noJohanani oweshagalombili no-Elizabati oweshagalolunye. Verse 13, noJeremiya oweshumi nomakibanayi oweshumi nanye. Verse 14. Lawo madodana kaGadi ayezinhloko zempi encinyane kuwo yayilingana nekhulu nenkulu yalingana nenkulungwane. Verse 15. Ilabo ababewela eJordane ngenyanga yokuqala ligcwele liphuphuma zonke izingu zalo, baxosha bonke abasezigodini ngasempumalanga nangasentshonalanga. Verse 16. Kwafika nabantwana bakwaBhenjamini noJuda enqabeni kuDavide. Verse 17. UDavide waphuma ukubahlangabeza, wathatha wathi kubo, uma nize nokuthula kimi kungisiza, inhliziyo yami iyakubanye nani, kepha uma kungukungikhohlisa ezitheni zami lokhu kungekho kube ezandleni zami, uNkulunkulu wawobaba makakubheke akujezise. Verse 18. Kwase kwehla umoya phezu kuka-Amasiya owayeyinhloko yabangamashumi amathathu, wathi, singabakho thina Davide, sinawe nandodana kaJese. Ukuthula, ukuthula makube nawe, ukuthula makube nabakusizayo, ngokuba uNkulunkulu wakho uyakusiza. Wayesebamukela uDavide wabenza izinhloko zeviyo. Verse 19. Kwafika abanye kwabakwaManase kuDavide lapho efika namaFilisti ukulwa noSawule, kepha basizanga ngokuba izinduna zamaFilisti sezilulekene zamukisa zathi, uyakuhlubukela enkosini yakhe uSawuli, amakhanda ethu abe sengozini. Verse 20. Ekuyeni kwakhe sikilagu kwahlubukela kuye kwabakwaManase o-Adina noJozabati noJideyayeli noMikhayeli noJozabati noElihu noSilethayi, izinhloko zezinkulungwane zabakwaManase. Verse 21. Bamsiza uDavide eviyeni ngoba babengamaqhawe namandla bonke bezinduna zempi. Verse 22. Ngokuba imihla ngemihla bafika kuDavide ukumsiza kwaze kwaba yimpi enkulu njengempi kaNkulunkulu. Verse 23. Nazi izibalo zezinhloko zababehlomele ukulwa abeza kuDavide eHebron ukuba baguqulele umbuso kaSawuli kuye njengezwi likaJehova. Verse 24. Abantu labakaJuda ababephethe izihlangu nemkhonto babezinkulungwane eziyisithupha namakhulu ayishiyagalombili behlomele ukulwa. Verse 25. Kubantwana bakaSimeyoni amaqhawe namandla okulwa izinkulungwane eziyisikhombisa nekhulu. Verse 26. Kubantwana bakaLevi izinkulungwane ezine namakhulu ayisithupha. Verse 27. UJehoyada wayengumholi wakwa-Aroni enezinkulungwane ezintathu namakhulu ayisikhombisa. Verse 28. NoSadoki insizwe eyiqhawe elinamandla nasendlini kayise ezinduna engamashumi amabili nambili. Verse 29. Kubantwana bakaBhenjamini abafowabo bakaSawuli izinkulungwane ezintathu, ngokuba kuze kube manje imvama yabo yayithembekile endlini kaSawule. Verse 30. Kubantwana bakaEfrayimi izinkulungwane engamashumi amabili namakhulu ayishiyagalombili, amaqhawe namandla, abantu abanegama ezindlini zawoyise. Verse 31.
Kuye ingxenye yesizwe sakaManase yizinkulungwane eziyishumi neshiyagalombili ezabizwa ngamagama ukuba zize zimbeke uDavide inkosi.
Verse 32.
Kubantwana baka-Isakare ngabazi ukuqonda izikhathi ukuba bazi okufanele kwenziwa ngu-Israyeli, izinhloko zabo zayingamakhulu amabili, bonke abafowabo balalela izwi labo.
Verse 33. KuZebuloni abangaphuma impi bayihlele impi benezikhali zonke zokulwa izinkulungwane engamashumi ayisihlanu bezihlela nganhliziyonye. Verse 34.
KuNafetali izinduna ezizinkulungwane zinezinkulungwane engamashumi amathathu nesikhombisa eziphethe isihlangu nomkhonto.
Verse 35. KwabakaDani abangahlela impi izinkulungwane engamashumi amabini esishiyagalombili namakhulu ayisithupha. Verse 36, ku-Asheri abangaphuma impi bayihlele impi izinkulungwane ezingamashumi amane. Verse 37, ngaphesheya kweJodani kwabakaGadi nasengxenyeni yesizwe sakaManase benezikhali zonke zempi zokulwa izinkulungwane eziyikhulu namashumi amabili. Verse 38, onke lawo madoda empi angahlela impi afika eHebroni ngezinhliziyo ezipheleleyo ukubeka uDavide inkosi kwa-Israyeli, nabo bonke abaseleyo bakwa-Israyeli babenhliziyonye ukumbeka uDavide inkosi. Verse 39, babelapho noDavide izinsuku ezintathu bedla bephuza ngokuba abafowabo babebalungisele. Verse 40, ababeseduze nabo kuze kube kwa-Isakare nakwaZebuloni nakwaNafetali baletha isinkwa ngezimbongolo nangamakamela nangemnyuzi nangezinkabi nokudla kwempuphu nezigaxa zamakhiwane nezigaxa zezithelo zomvini ezomleyo newayini namafutha nezinkabi nezimvu eziningi ngokuba kwakukhona ukuthokoza kwa-Israyeli. Izikhonike zokuqala, isahluko 13 verse 1. UDavide welulekana nezinduna zezinkulungwane zamakhulu nabaholi bonke. Verse 2, uDavide wathi kulo lonke ibandla lakwa-Israyeli, uma kukuhle kini, uma kuvela kuJehova uNkulunkulu wethu, masihlakazeke sithumele kubafowethu abaselezweni lonke lakwa-Israyeli kanye nabaphristi namaLevi emizini yabo enamadlelo ukuba babuthane kithi. Verse 3, sibuyisele kithi umphongolo kaNkulunkulu wethu ngokuba asiwufunanga ezintukwini zikaSawule. Verse 4, lonke ibandla lathi liyakwenze njalo ngokuba leyo nto yayilungile emehlweni abo bonke abantu. Verse 5, uDavide wayesebutha wonke u-Israyeli kusukela esiholo laseGibhithe kuze kube sekuyene eyamati kususa umphongolo kaNkulunkulu eKiriyathi Jeharimi. Verse 6, uDavide wenyukela kanye naye wonke u-Israyeli eBhahala okungukuthi iKiriyathi Jeharimi elalingelakwaJuda ukukhuphula khona umphongolo kaNkulunkulu uJehova ohlezi phezu kwamakherubhi owawubizwa ngegama lakhe. Verse 7, bawuhambisa umphongolo kaNkulunkulu ngengqukumbane entsha bewukhipha endlini ka-Abinadaba o-Uza no-Ahiyo bashayela ingqukumbane. Verse 8, uDavide naye wonke u-Israyeli bathokoza ebusweni bukaNkulunkulu ngamandla wonke, ngamahubo nangamahabhu nangezingubhu nangezigubhu nangamasimbali nangamacilongo. Verse 9, ekufikeni kwabo esibuyeni sikaGidoni u-Uza welula isandla sakhe ukubamba umphongolo ngokuba izinkabi zashelela. Verse 10,
intukuthelo kaJehova yamvuthela u-Uza wamshaya ngokuba welulela isandla emphongolweni wafela khona lapho phambi kukaNkulunkulu.
Verse 11, uDavide wadabuka ngokuba uJehova ehlasele u-Uza wayibiza leyo ndawo ngokuthi yiPheresi Uza kuze kube namuhla. Verse 12, uDavide wamesaba uNkulunkulu ngalolo suku wathi, ngiza kuletha kanjani umphongolo kaNkulunkulu kimi na? Verse 13, uDavide akawuyisanga umphongolo kuye emzini kaDavide, kepha wawubuyisela eceleni endlini ka-Obede Idomu umgiti. Verse 14, umphongolo kaNkulunkulu wahlala nabendlu ka-Obede Idomu endlini yakhe izinyanga ezintathu. UJehova wayibusisa indlu ka-Obede Idomu nakho konke anakho. Izikhronike zokuqala, isahluko 14 verse 1.
UHiramu inkosi yaseTire wathuma ithunywa kuDavide nemisedari nabakhi nababazi ukuba bamakhele indlu.
Verse 2, uDavide waqonda ukuthi uJehova wayemisile impela ukuba abe yinkosi kwa-Israyeli ngokuba umbuso wakhe wawuphakanyiselwa phezulu ngenxa abantu bakhe u-Israyeli. Verse 3, uDavide wathatha abanye abafazi eJerusalema uDavide wazala amanye amadodana namadodakazi. Verse 4. Nanka amagama abantwana ayenabe eJerusalema, oShamua noShobabi noNathani noSolomon.
Verse 5.
NoJibali noElishua noElipheleti. Verse 6. NoNoka noNefeki noJafia. Verse 7. NoElishama noBeyeliyada noElifeleti. Verse 8. AmaFilistine sezwile ukuthi uDavide ugcotshiwe ukuba abe yinkosi kwa-Israyeli wonke. Onke amaFilisti enyuka ukumfuna uDavide. UDavide wakuzwa waphuma ukwahlasela. Verse 9. AmaFilisti esefikile ukungenela isigodi samaRefa. Verse 10. UDavide wabuza kuNkulunkulu wathi, ngenyukele ukuhlasela amaFilisti na? Uyakuwanikela esandleni sami na? UJehova wathi kuye, yenyuka ngokuba ngiyakuwanikela esandleni sakho. Verse 11. Base benyukela eBali Perasimi. UDavide wawachitha. UDavide wathi, uNkulunkulu ufohlele izitha zami ngesandla sami njengokufohla kwamanzi. Ngalokho baqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iBali Perasimi. Verse 12. Ashiya khona onkulunkulu bawo, uDavide wathi, mabashiswe ngomlilo. Verse 13. AmaFilista abuya angenela isigodi. Verse 14. UDavide waphinda wabuza kuNkulunkulu. UNkulunkulu wathi kuye, ungenyuke emva kwawo, wagwegwesele uwafikele malungana namajikijolo. Verse 15. Kuyakuthi lapho usuzwa umsindo ukuhamba ezihlokweni zamajikijolo uphume impi ngokuba uNkulunkulu uphumile ngaphambi kwakho ukuchitha impi yamaFilisti. Verse 16. UDavide wenza njengokumyala kukaNkulunkulu, bachitha impi yamaFilisti kusukela eGibiyoni kuze kube seGezeri. Verse 17. Igama likaDavide laphumela emazweni onke, uJehova wehlisela izizwe zonke ingebhe ngaye. Izikronike zokuqala isahluko 15 verse 1. Wazakhela izindlu emzini kaDavide, walungisela umphongolo kaNkulunkulu indawo, wawumisela itende. Verse 2. Khona uDavide wathi, umphongolo kaNkulunkulu nga ungathwalwa muntu, ngamalevu kuphela ngokuba iwona akhethwe nguJehova ukuthwala umphongolo kaNkulunkulu nokumkhonza kuze kube phakade. Verse 3. UDavide wabuthela wonke uIsrayeli eJerusalema ukukhuphulela umphongolo kaJehova endaweni yawo awulungisele yona. Verse 4. UDavide wabutha amadodana ka-Aaron namaLevi. Verse 5. Kumadodana kaKohathi, ngu-Uriyeli inhloko nabafowabo beyikhulu namashumi amabili. Verse 6. Kumadodana kaMerali, ngu-Asaya inhloko nabafowabo bengamakhulu amabili namashumi amabili. Verse 7. Kumadodana kaGereshomi, nguJoweli inhloko nabafowabo beyikhulu namashumi amathathu. Verse 8. Kumadodana kaElisafani, nguShemaya inhloko nabafowabo bengamakhulu amabili. Verse 9. Kumadodana kaHebroni, ngu-Eliyeli inhloko nabafowabo bengamashumi ayishagalombili. Verse 10. Kumadodana kaUziyeli, nguAminadaba inhloko nabafowabo beyikhulu neshumi nambili. Verse 11. UDavide wabiza oSadoki noAbhiyathala abaphristi namaLevi, o-Uriyeli no-Asaya noJoweli noShemaya no-Eliyeli no-Aminadaba wathi kubo. Verse 12. Nina nizinhloko zezindlu zawoyise bamaLevi, zingcweliseni nina nabafowenu ukuba niwukhuphulele umphongolo kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli endaweni engiyilungisele wona. Verse 13.
Ngoba ngena ongawuthwali kwenu kuqala uJehova uNkulunkulu wethu wafohla kuthina ngokuba singamfumananga njengomthetho.
Verse 14. base bezingcwelisa abapriest namalevi ukuba bawukhuphule umphongo lokaJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. Verse 15. Abantwana bamalevi bawuthwala umphongo lokaNkulunkulu emahlombe abo ngezinti zawo njengokuyala kukaMose ngezwi kaJehova. Verse 16. UDavide washo ezinduneni zamalevi ukuba zibeke abafowabo abahlabeleli benezinto zokubetha izingubhu namabhu namasimbali bakubethe baphakamise izwi labo ngokuthokoza. Verse 17. Amalevi ayesebeka uHemani indodana kaJoweli nakubafowabo u-Asafa indodana kaBerekiya nakumadodana kaMerari abafowabo u-Ethani indodana kaKushaya. Verse 18. Bekanye nabo abafowabo besigaba sesibili oZakhariya noBeni noJahaziyeli noShemiramoti noJihiyeli noUni noEliyabe noBenaya noMahaseya noMatithiya noElifelehu noMikineya noObede Edomi noJehiyeli abalindisango. Verse 19. Nabahlabeleli oHemani noAsafa noEthani ukuba bakhalise amasimbali ethusi. Verse 20. NoZakhariya noAziyeli noShemiramoti noJihiyeli noUni noEliyabe noMahaseya noBenaya ukuba babe nezingubhu ezilungiselwe iAlamoti. Verse 21. NoMatithiya noElifelehu noMikineya noObede Idomi noJehiyeli noAzaziya ukuba babe namabhu alungiselwe iSheminiti ukuba bahole. Verse 22. UKhenaniya induna yamaLevi wayephethe umsebenzi wokuthwala, wayefundisa ukuthwala ngokuba wayekwazi. Verse 23. OBerekiya noElkana babengabalindisango bomphongolo. Verse 24. OShebaniya noJehoshafati noNethaneli noAmasayi noZakhariya noBenaya noEliyezeri abapristi basha amacilongo phambi komphongolo kaNkulunkulu. O-Obede Idomi noJihaya babengabalindisango bomphongolo. Verse 25. UDavide namalunga kwa-Israyeli nezinduna zezinkulungwane baya kuwukhuphula umphongolo wesivumelwano sikaJehova endlini ka-Obede Idomi ngokuthokoza. Verse 26.
Kwathi lapho uNkulunkulu esezile amaleva uthwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova, anikela ngezinkunzi ezisikhombisa nangezinqama ezisikhombisa.
Verse 27. UDavide wayembethe ingubo yelinene elicolekileyo kanye nawo wonke amalevi ayethwala umphongolo nabahlabeleli noKhenaniya induna yokuthwala kwabahlabeleli. UDavide wayenengubo yamahlombe yelineni. Verse 28. Wonke uIsrayeli wawukhuphula kanjalo umphongolo wesivumelwano sikaJehova ngokukhamuluka nangezwi lomtshingo nangamacilongo nangamasimbali ebetha izingubhu namabhu. Verse 29. Kwathi lapho umphongolo wesivumelwano sikaJehova usungena emzini kaDavide, uMikhali indodakazi kaSawuli walunguza efasteleni wabona inkosi uDavide isina idlala wayidelela enhliziyweni yakhe.
Izikronike zokuqala isahluko 16 verse 1. Bawungenisa umphongolo kaNkulunkulu bawubeka phakathi netende uDavide ayimisele wona, banikela ngeminikelo yokushiswa nangeminikelo yokuthula phambi kukaNkulunkulu. Verse 2. UDavide seqedile ukunikela ngomnikelo wokushiswa nangeminikelo yokuthula wababusisa abantu egameni likaJehova. Verse 3. Wabela bonke abantu bakaIsrayeli besilisa besifazane isinkwa sabasinye nesicubu senyama nesigaxa sezithelo zomvini ezomileyo. Verse 4. Wabela amaleva athile ukukhonza phambi komphongolo kaJehova ukuba akhumbule ambonge amdumise uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. Verse 5. Ngu-Asafa inhloko yabesigaba sakhe sesibili oZakhariya noJehiyeli noShemiramoti noJihiyeli noMatithiya
no-Eliyabe no-Benaya no-Obede Idomi no-Jehiyeli benezigubhu namabhu kanye Asafa ephethe amasimbali wabetha. Verse 6. No-Benaya no-Jahaziyeli nabaphristi benamacilongo njalo phambi komphongolo wesivumelwano sikaNkulunkulu. Verse 7. Ngalolo suku uDavide wayeseqala ukuhlela ukuba uJehova abongwe ngesandla sika-Asafa nabafowabo. Verse 8. Bongani uJehova nibize igama lakhe, nizazise phakathi kwabantu izenzo zakhe. Verse 9. Hlabelelani kuye nimubele, nikhulume ngeyimangaliso zakhe zonke. Verse 10. Zibongeni egameni lakhe elingcwele, mazithokoze izinhliziyo zabamfuna uJehova. Verse 11. Funani uJehova namandla akhe, nifunisise ubuso bakhe njalo. Verse 12. Kumbulani izimangaliso zakhe azenzileyo, nizibonayiso zakhe, nizahluleze umlomo wakhe. Verse 13. Ninanzalo ka-Israyeli inceku yakhe, ninabantwana bakaJakobe abakhethiweyo bakhe. Verse 14. Yena unguJehova uNkulunkulu wethu, izahlulelo zakhe semhlabeni wonke. Verse 15. Kumbulani izivumelwano sakhe kuze kube phakade, izwe ayala ngalo izizukulwane eziyinkulungwane. Verse 16. Avumelana kuso no-Abrahama nesifungo sakhe ku-Isaka. Verse 17. Wasiqinisa kuJakobe saba ngumthetho, nakuyisrayeli saba isivumelwano esiphakade. Verse 18. Ethi, ngiza kukunika izwe laseKhanani libe yisabelo sefa lakho. Verse 19. Lapho naniyingcosana ngomumo, yebo lapho naniyingcosana futhi, naniyizihambi kulo. Verse 20. Bazulazula ezizweni ngezizwe, besuka kulombuso beya kwabanye abantu. Verse 21. Akavumelanga muntu ukubahlupha, wajezisa amakhosi ngenxa yabo. Verse 22. Ethi ningathinti abagcotshiweyo bami, ningoni abaprofethi bami. Verse 23. Hlabelelani kuJehova mhlaba wonke, nimemeze insindiso yakhe emihla ngemihla. Verse 24. Landani inkazimulo yakhe phakathi kwabezizwe, izimangaliso zakhe phakathi kwabantu bonke. Verse 25. Ngoba mkhulu uJehova, udumisekile kakhulu, uyesabeka phezu kwabo bonke onkulunkulu. Verse 26. Ngoba bonke onkulunkulu babezizwe bayizithombe, kepha uJehova walenza izulu. Verse 27. Udumo nobukhosi busebusweni bakhe, amandla nokuthokoza kusendaweni yakhe. Verse 28. Nikeni uJehova ninamndeni yabantu, nikeni uJehova inkazimulo namandla. Verse 29. Nikeni uJehova inkazimulo yegama lakhe, nilethe umnikelo nize phambi kwakhe, nikhuleke kuJehova ngobuhle bobungcwele. Verse 30. Thuthumelani ebusweni bakhe mhlaba wonke, izwe lihlala liqinile, alinakushukunyiswa. Verse 31. Malijabule izulu, umhlaba uthokoze, makuthiwe ezizweni uJehova uyinkosi. Verse 32. Malihlokome ulwandle nokugcwala kwalo, amasimu enami nakho konke okukuwo. Verse 33. Khona imithi yehlathi yakuba ngokujabula ebusweni bukaJehova ngokuba uyeza ukwahlulela umhlaba. Verse 34. Bongani uJehova ngoba muhle, ngoba umusa wakhe umphakade. Verse 35. Thanini sisindise uNkulunkulu wokusindiswa kwethu, usibuthe usophule kwabezizwe, ukuba sidumise igama lakhe elingcwele, sethabe kukudumiseni. Verse 36. Makabonge uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli kusukela phakade kuze kube phakade. Bonke abantu bathi ameni, bamdumisa uJehova. Verse 37. Wayeseshiya khona ngaphambi komphongolo wesivumelwano sikaJehova u-Asaba nabafowabo ukuba bakhonze phambi komphongolo njalo ngokomsebenzi wemihla ngemihla. Verse 38. Kanye no-Obede Edomi nabafowabo abangamashumi ayisithupha nesishiyagalombili, u-Obede Idomi indodana kaJeduthuni noHosa babengabalindisango. Verse 39. NoSadoku umpriest nabafowabo abapriest ngaphambi kwetabanakele likaJehova endaweni ephakemeyo eyayisegibeyoni. verse 40 ukuba banikele njalo ngeminikelo yokushiswa phezulu kwaltare lo mnikelo wokushiswa ekuseni nakusihlwa njengakho konke okulotshiweyo emthethweni kaJehova ayala ngawo u-Israyeli. Verse 41 bekanye nabo uHemani noJeduthuni nensali yabakhethiweyo abakhonjwa amagama ukuba bambonge uJehova uba umusa wakhe umphakade. Verse 42 kwakukhona kubo uHemani noJeduthuni amacilongo namasimbali alaba ayakuwakhalisa nezinto zokubethwa kuNkulunkulu amadodana kaJeduthuni ayengasesangweni. Verse 43 base behamba baya kwaba yilona lo endlini yakhe uDavide wabuya ukubusisa indlu yakhe. Izikronike zokuqala isahluko 17 verse 1 kwathi lapho uDavide esehlezi endlini yakhe uDavide wathi kuNathani umprofethi bheka mina ngihlala endlini yemsedari kepha umphongo lwesivumelwano sikaJehova uphansi kwezilenge. Verse 2 uNathani wathi kuDavide yenza konke okusenhlizweni yakho ngoba uNkulunkulu nawe. Verse 3 kepha kwathi ngalobo busuku izwi likaNkulunkulu lafika kuNathani lathi. Verse 4 hamba utshele uDavide inceku yami ukuthi usho kanje uJehova uthi awuyikungakhela indlu ukuba ngihlale kuyo. Verse 5 ngoba ngihlala ngandlu kusukela osukwini engakhuphula ngalo Israyeli kuze kube namuhla kepha ngangisematendeni nasematabanakele ngamatabanakele. Verse 6 ezindaweni zonke ngihambahambe kuzo naye wonke Israyeli ngake ngakhuluma yini izwi nakoyedwa wabahluleli bakwa-Israyeli engabayala ukuba balusa abantu bami ngathi aningakhelanga ngani indlu yemsedari na. Verse 7 ngalokho uyakusho kanje encekwini yami uDavide uthi usho kanje uJehova Sebaothi uthi mina ngakuthatha edlelweni ekwaluseni izimvu ukuba ube ngumbuso wabantu bami u-Israyeli. Verse 8 nganginawe nomaphi lapho wawuya khona nganquma zonke izitha zakho ngaphambi kwakho ngiyakukwenza igama njengamagama abakhulu abasemhlabeni. Verse 9
ngiyakumisela abantu bami u-Israyeli indawo ngibatshele ukuba bahlale endaweni yabo bangabe sanyakaziswa futhi abantu ababi abasayikubachitha njengakuqala.
Verse 10 kusukela emihleni engayaleza ngayo abahluleli ukuba babe phezu kwabantu bami u-Israyeli ngiyakunqoba zonke izitha zakho futhi ngiyakutshela ukuthi uJehova uyakukwakhela indlu. Verse 11 kuyakuthi lapho izinsuku zakho seziphelele ukuba uye koyihlo ngiyakumisa inzalo yakho emva kwakho eyakuba ngeyamadodana akho ngiyakuqinisa umbuso wayo. Verse 12 yiye yakungakhela indlu ngiyakuqinisa isihlalo sayo sobukhosi kuze kube phakade. Verse 13 mina ngiyakuba nguyise yona ibe indodana yami angiyukuyaphuca umusa wami njengalokho ngamaphuca owayephambi kwakho. Verse 14 ngiyakuyiqinisa endlini yami nasembusweni wami kuze kube phakade isihlalo sayo sobukhosi siqiniswe kuze kube phakade. Verse 15 njengawo wonke la mazwi nanjengawo wonke lo mbono uNathani wakhuluma kuDavide. Verse 16 uDavide inkosi wayesengena wahlala phambi kwaJehova wathi ngingubani Jehova uNkulunkulu nendlu yami iyini ukuba ungilethe kuze kube lapha na. Verse 17 lokho kwakuyinto encane emehlweni akho uNkulunkulu usukhulumile ngendlu encike yakho esekude wangibuka kungathi ngingumuntu ophakemeyo Jehova uNkulunkulu. Verse 18 uDavide angenezela ngokuthini kuwe ngodumo inceku yakho elwenzelweyo na wena uyayazi inceku yakho. Verse 19 Jehova ngenxa inceku yakho nanjengokwenhliziyo yakho wenzile konke lokho okukhulu ukuba kwaziswe bonke lobu bukhulu. Verse 20 Jehova kakho njengawe akukho uNkulunkulu ngaphandle kwakho njengakho konke sukuzileyo ngezindlebe zethu. Verse 21 isiphi isizwe emhlabeni esinjengabantu bakho Israyeli uNkulunkulu aya kuzihlengela bona babe ngabantu bakhe ukukwenzela igama ngezinto ezinkulu nezisabekayo ngokugxosha bezizwe ebusweni babantu bakho abahlenga eGibhithe na. verse 22, ngoba abantu bakho Israyeli wabenza babe ngabantu bakho kuze kube phakade, wena Jehova ube uNkulunkulu wabo. Verse 23, manje Jehova izo likhulumile inceku yakho nangendlu yayo kuze kube phakade, maqiniswe wenze njengokukhuluma kwakho. Verse 24, maqiniseke libe likhulu igama lakho kuze kube phakade, ukuze kuthiwa uJehova sebawothi uNkulunkulu kaIsrayeli. Yebo, uNkulunkulu kaIsrayeli nendlu kaDavide inceku yakho iqiniswe phambi kwakho. Verse 25, ngokuba wena uNkulunkulu wami wambulela endlebeni yenceku yakho ukuthi uyakuyakhela indlu, ngalokho inceku yakho ifike kulokhu ukuba ikhuleke phambi kwakho. Verse 26, manje Jehova wena uNkulunkulu ukhulumile lokho kuhle encekwini yakho. Verse 27, kalokhu mawuvume ukubusisa indlu yenceku yakho ukuba ibe sebusweni bakho kuze kube phakade, ngokuba okubusisile wena Jehova kuyakuhlala kubusisekile kuze kube phakade. Izikronike zokuqala isahluko 18 verse 1. Kwathi emva kwalokho uDavide wawashaya amaFilisti, wawahlula, walithatha igadi nemizane yalo esandleni samaFilisti. Verse 2, wanqoba noMowabi, abakaMowabi abayizinceku zikaDavide bathela intela. Verse 3, uDavide washaya uHadarezeri inkosi yaseSoba ngaseHamati ekuhambeni kwakhe ukuqinisa isandla sakhe ngasemfuleni u-Eufrate. Verse 4, uDavide wamaphuca izinqola eziyinkulungwane abamahasha abayizinkulungwane eziyisikhombisa nemgutatshane izinkulungwane engamashumi amabili. UDavide wanquma imisipha yawo onke amahashe ezinqola, washiya wezinqola eziyikhulu kodwa. Verse 5, ama-Aramu aseDamaseku esefika kumsiza waDarezeri inkosi yaseSoba, uDavide wabulala kuma-Aramu abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili. Verse 6, uDavide wamisa amakhanda e-Aramu laseDamaseku, ama-Aramu abayizinceku zikaDavide athela intela. UJehova wanqobisa uDavide nomaphi lapho eyakhona. Verse 7, uDavide wathatha izihlangu zegolide ezazisezincekwini zikaHadarezeri waziletha eJerusalema. Verse 8, ethi Bahadi nasekhuni imizi kaHadarezeri, uDavide wathatha ithusi eliningi kakhulu uSolomoni enza ngalo ulwandle lwethusi nezinsika nezitsha zethusi. Verse 9, lapho uThowu inkosi yaseHamati ezwa ukuthi uDavide ushayile yonke impi kaHadarezeri inkosi yaseSoba. Verse 10, wathi uMadoramu indodana yakhe enkosini uDavide ukuyibingelela nokuyibusisa, ngokuba yayilwile noHadarezeri yamnqoba, ngoba uHadarezeri wayelokhelwa noTowu wathuma izinhlobo zonke zezitsha zegolide nezesiliva nezethusi. Verse 11, nalezo inkosi uDavide yayizindolisela uJehova kanye nesiliva negolide alisusa ezizweni zonke ku-Idomi nakuMowabi nakubantwana baka-Amoni nakumaFilisi nakuma-Amaleki. Verse 12, u-Abhiyashayi indodana kaSeruya wabulala kwabakwa-Idomi esigodini sikaSawoti izinkulungwane eziyishumi nesishiyagalombili. Verse 13, wamisa amakhanda kwa-Idomi, bonke abakwa-Idomi baba izinceku zikaDavide. UJehova wamnqobisa uDavide nomaphi lapho eyakhona. Verse 14, uDavide wabusa phezu kwa-Israyeli wonke, waphatha ukwahlulela nokulunga kubo bonke abantu bakhe. Verse 15, uJowabe indodana kaSeruya wayephezu kwempi, uJehoshafati indodana kaHilubi wayengumabhalana. Verse 16, uSadoki indodana kaHitubi no-Abimeleki indodana ka-Abhiyathara babengabapristi, noShawisha wayengumbhali. Verse 17, uBenaya indodana kaJehoyada wayephezu kwamakhe Redi namapheleti, amadodana kaDavide ayengabokuqala ngasenkosini. Izikronike zokuqala isahluko 19 verse 1. Kwathi emva kwalokho uNahashi inkosi yabantwana baka-Amoni wafa, indodana yakhe yaba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 2. UDavide wathi ngiyakumenzela umusa uHanuni indodana kaNahashi ngokuba uyise wangenzela umusa. UDavide wayesethuma izithunywa ukumduduza ngoyise. Zafika ke izinceku zikaDavide ezweni labantwana baka-Amoni kuHanuni ukumduduza. Verse 3. Kepha izikhulu zabantwana baka-Amoni zathi kuHanuni, imbala ngokubona kwakho uthume abaduduzi kuwo ukuba atuse uyihlo na? Azifikanga yini izinceku zakhe kuwo ukuba ziphenye umuzi ziwuchithe ziwuhlole na? Verse 4. UHanuni wayesebamba izinceku zikaDavide waziphucula wahina izingubo zazo phakathi kwaze kwaba sezinqeni zazo wazimukisa. Verse 5.
Bahamba bamtshela uDavide ngalawo madoda, wathuma ukuwahlangabeza ukuba ayinamahloni kakhulu lawo madoda. Iyathi inkosi, hlalani eJericho zize zihlume izilevu zenu bese nibuya.
Verse 6. Abantwana baka-Amoni sebebone ukuthi bazenzile ukuba banengeke kuDavide, uHanuni nabantwana baka-Amoni bathuma amatalente ayinkulungwane esiliva ukuziqashela izinqola nabamahashe e-Aramu Naharayimi nase-Aramu Mahakha naseSoba. Verse 7. Base beziqashela izinqola ezizinkulungwane engamashumi amathathu nambili kanye nenkosi yaseMahakha nabantu baya beza ukumisa ngaphambi kweMedeba. Abantwana baka-Amoni babuthana ndawonye bephuma emizini yabo baya ukulwa. Verse 8. UDavide sezwile lokho wathuma uJowabe nempi yonke yamaqhawe. Verse 9. Abantwana baka-Amoni baphuma bahlela impi ngasesangweni lomuzi, kepha amakhosi ayefikile aye wodwa endle. Verse 10. UJowabe sebona ukuthi impi ibhekene naye ngaphambili nangasemuva, wakhetha kwabakhethekileyo bonke bakwa-Israyeli wabahlela ukuba balwe nama-Aramu. Verse 11. Abantu abaseleyo wababeka esandleni sika-Abhishayi umfowabo, bazihlela ukulwa nabantwana bakwa-Amoni. Verse 12. Wathi uma ama-Aramu engahluli akungisiza, kepha uma abantwana baka-Amoni bekwahlula ngiyakukusiza. Verse 13. Qinani, masiziqinise ngenxa yabantu bakithi nangenxa yemizi kaNkulunkulu wethu uJehova, makenze okuhle emehlweni akhe. Verse 14. UJowabe nabantu ababenaye base besondela kuwo ama-Aramu ukuba balwe, kepha abaleka phambi kwakhe. Verse 15. Lapho abantwana bakwa-Amoni bebona ukuthi ama-Aramu abalekile, babaleka nabo phambi kuka-Abhishayi umfowabo, bangena emzini, kepha uJowabe waya eJerusalema. Verse 16. Ama-Aramu esebonile ukuthi anqotshiwe phambi kuka-Israyeli, athuma izithunywa akhipha ama-Aramu ayephesha komfula noShofaki induna yempi kaDareziri phambi kwawo. Verse 17.
UDavide watshela wabutha wonke u-Israyeli wawela iJodane, wafika wahlela impi ukulwa nawo. UDavide sehlelile impi ukulwa nama-Aramu alwe naye.
Verse 18. Ama-Aramu abaleka phambi kwa-Israyeli, uDavide wabulala kuma-Aramu izinqola ezizinkulungwane ezizikhombisa nemgundatshani ezinkulungwane engamashumi amane, wabulala noShofaki induna yempi. Verse 19. Lapho izinceku zikaDarezeli zibonile ukuthi zinqotshiwe phambi kuka-Israyeli, zenza ukuthula noDavide, zamkhonza. Ama-Aramu awathandanga ukusiza abantwana baka-Amoni futhi. Izikhronike zokuqala isahluko 20 verse 1. Emva konyaka ngesikhathi sokuhlasela kwamakhosi, uJowabe wahola amaqhawe empi wachitha izwe labantwana baka-Amoni, weza wavimbezela iRaba. Kepha uDavide wahlala eJerusalema, uJowabe wanqoba iRaba walidiliza. Verse 2. UDavide wathatha umqhele wenkosi yabe ekhanda layo, wafumana isisindo sawo ukuthi sasiyitalenta legolide, itshe liyigugu likuwo. Wabekwa ekhanda likaDavide, wakhipha emzini impango eningi kakhulu. verse 3, wakhipha nabantu ababephakathi kwawo, wabanquma ngamasarha nangezibhuqo zensimbi nangamazembe. Wenze njalo uDavide kuyo yonke imizi yabantwana bakaAmoni. UDavide nabo bonke abantu babuyela eJerusalema. Verse 4, emva kwalokho kwavuka impi namaFilisti eGezeri. Khona uSibekayi umushati wabulala uSiphayi wamadodana amarefa anqotshwa. Verse 5, kwabuye kwaba khona impi namaFilisti uElihanani indodana kaJayire wabulala uLahimi umfowabo kaGoliyathi umgidi oluthi lomkhonto wakhe lwalunjengogongolo lomaluki. Verse 6, kwabuye kwaba khona impi eGathi lapho kwakukhona umuntu omude iminwe yakhe nezinzwane zakhe kwakungamashumi amabili nane, isithupha esandleni sisinye nesithupha onyaweni lulunye, naye wazalwa yirefa. Verse 7, wameyisa u-Israyeli ngalokho uJonathani indodana kaShimeya umfowabo kaDavide wambulala. Verse 8, labo bazala ngamarefa eGathi bawa ngesandla sikaDavide nangesandla sezinceku zakhe.
Izikhonike zokuqala, isahluko 21 verse 1. USathane wema ukulwa no-Israyeli wavusa uDavide ukuba abale u-Israyeli. Verse 2, uDavide wayesethi kuJowabe nasenduneni zabantu, hambani bale u-Israyeli kusukela eBherisheba kuze kube kwaDani nilethe umumo wabo kimi ukuba ngiwazi. Verse 3, uJowabe wathi uJehova makanezele kubantu bakhe kuphindwe kayikhulu phezu kwalokhu abayikho. Kepha nkosi yami, nkosi, abasizwe izinceku zenkosi yami bonke na? Inkosi yami ifunelani lento na? Iyakuba yicala ngani ku-Israyeli na? Verse 4, nokho izwi lenkosi lamahlula uJowabe. UJowabe waphuma wadabula wonke u-Israyeli wafika eJerusalema. Verse 5, uJowabe wanika uDavide umumo wabantu ababaliweyo. Wonke u-Israyeli wayeyizinkulungwane eziyinkulungwane nezinkulungwane eziyikhulu abahloma inkemba. UJuda wayeyizinkulungwane ezingamakhulu amane namashumi ayisikhombisa. Verse 6, kepha oLevi noBhenjamini akababalanga phakathi kwabo ngokuba izwi lenkosi lalinengekile kuJowabe. Verse 7, kwaba kube emehlweni kaNkulunkulu ngalokho washaya u-Israyeli. Verse 8, uDavide wayesethi kuNkulunkulu, ngonile kakhulu ngalokho engikwenzileyo, kepha manje Jehova mawuthethelele obube enceku yakho ngokuba ngintumazele kakhulu. Verse 9, uJehova wayesekhuluma kuGadi umboni kaDavide ethi, verse 10, hamba ukhulume kuDavide ngokuthi uJehova usho kanje uthi, ngiyakubekela izinto ezintathu, khetha enye kuzo ukuba ngikwenzele yona. Verse 11, uGadi wayesefika kuDavide wathi kuye, uJehova usho kanje uthi. Verse 12, zikhethe noma indlala yeminyaka emithathu noma ukuchithwa izitha zakho izinyanga ezintathu, uficwa inkemba yezitha zakho noma izinsuku ezintathu zenkemba kaJehova nesifo ezweni, ingelosi kaJehova ichithe emkhawuleni yonke yakwa-Israyeli, manje zibonele izwi engiyakulibuyisela kongithumileyo. Verse 13, uDavide wathi kuGadi, nginosizi kakhulu mangiwele esandleni sikaJehova ngokuba umusa wakhe mkhulu kakhulu, kepha esandleni somuntu mangingaweli kuso. Verse 14, uJehova wayesethuma isifo phezu kwa-Israyeli, kwafa kwa-Israyeli abantu abayizinkulungwane engamashumi ayisikhombisa. Verse 15, uNkulunkulu wathuma ingelosi eJerusalema ukulichitha, kwathi lapho esalichitha uJehova wabuka wazisola ngalobo bubi, wathi engelosini echithayo, sekwanele, buyisa isandla sakho. Ingelosi kaJehova yayimi ngasesibuyeni sika-Orinani umJebusi. Verse 16,
uDavide wayesephakamisa amehlo akhe wayibona ingelosi kaJehova emkhathini womhlaba nezulu inenkemba ehoshiwe esandleni sayo yelulelwe phezu kweJerusalema. UDavide namalunga bembethe izindwangu namasaka bawa ngobuso babo.
Verse 17, uDavide wathi uNkulunkulu akusimi yini oyaleza ukuba abantu babalwe na yimina engonileyo ngenze kabi kakhulu kepha lezi zimvu zenzeni na isandla sakho Jehova uNkulunkulu wami masibe phezu kwami naphezu kwendlu kababa singabi phezu kwabantu bakho ukubashaya ngesifo. Verse 18. Ingelosi kaJehova yamyala uGadi ukusho kuDavide ukuba uDavide enyuka miselo Jehova ealtari esibuyeni sika-Orinani umJebusi. Verse 19. UDavide wenyuka ngezwi kaGadi alikhuluma egameni likaJehova. Verse 20. U-Orinani waphenduka wayibona ingelosi amadodana akhe amanaye naye acasha. U-Orinani wayebhula ukolweni. Verse 21. UDavide sefika ku-Orinani, u-Orinani wabuka wambona uDavide, waphuma esibuyeni wakhothamela uDavide ubuso bakhe bubheke phansi. Verse 22. UDavide wathi ku-Orinani, "Nginike indawo lesi sibuyo ukuba ngakhele uJehova i-altare kuyo, uyakunginika yona ngemali epheleleyo ukuba lesi sifo sinqamuke kubantu." Verse 23. U-Orinani wathi kuDavide, "Sithathele yona, inkosi yami inkosi mayenze okuhle emehlweni ayo, bheka, ngiyakupha izinkabi zibe ngezeminikelo yokushiswa, nezibhulo zibe izinkuni, nokolweni abe ngumnikelo wempuphu, ngikunika konke." Verse 24. Inkosi uDavide yathi ku-Orinani, "Qha, ngiyakukuthenga nokuthenga ngemali epheleleyo, ngokuba angizukumthathela uJehova okungokwakho, nginikele ngomnikelo wokushiswa ngengikuthole ngeze." Verse 25. UDavide wayesemnika u-Orinani ngendawo amashekeli angamakhulu ayisithupha egolide ngesisindo. Verse 26. UDavide wamakhela khona uJehova i-altare, wanikela ngemnikelo wokushiswa nangemnikelo yokuthula, wambiza uJehova, wamphendula esezulwini ngomlilo e-altare lomnikelo wokushiswa. Verse 27. UJehova wayiyala ingelosi yabuyisela inkamba yayo emgodleni wayo. Verse 28. Ngaleso sikhathi lapho uDavide sebonile ukuthi uJehova umphendulile esibuyeni sika-Orinani umJebusi, wahlaba khona. Verse 29. Ngokuba itabanakele likaJehova alenza uMose ehlane ne-altare lomnikelo wokushiswa kwakusendaweni ephakemeyo eGibiyoni ngaleso sikhathi. Verse 30. Kepha uDavide wayengenayo kuya phambi kwalo ukubuza uNkulunkulu ngokuba wagephe zelela inkemba yengelosi kaJehova. Izikronike zokuqala isahluko 22 verse 1. UDavide wathi, "Le yindlu kaJehova uNkulunkulu, leli liyi-altare lomnikelo wokushiswa ka-Israyeli." Verse 2.
UDavide wayala ukuba babuthe bonke abafokazi ababesezweni lakwa-Israyeli, wabeka abakhi ukubaza amatshe agxotshiweyo ukuba bakhe indlu kaNkulunkulu.
Verse 3. UDavide walungisa insimbi eningi yezipikili zezivalo zamasango nezokuhlanganisa kanye nethusi eliningi elingenakulinganiswa. Verse 4. Nemisedari engenakubalwa ngokuba amaSidoni abasethile baletha imisedari eminingi kuDavide. Verse 5. UDavide wathi, "USolomoni indodana yami usengumfana, usathambile, nendlu yakwakhelwa uJehova nga ibankuli batshazwe ibe negama nodumo emazweni onke, ngiza kuyilungisela." Wayeseyilungisela kakhulu uDavide engakafi. Verse 6. Wayesebiza uSolomoni indodana yakhe, wamyala ukumakhela uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli indlu. Verse 7. UDavide wathi kuSolomoni indodana yakhe, "Mina-ke kwakusenhlizweni yami ukwakhela igama likaJehova uNkulunkulu wami indlu." Verse 8. Kepha izwi kaJehova lafika kimi lathi, "Uchithile igazi eliningi, uphake izimpi ezinkulu, awuyukwakhela igama lami indlu ngokuba uchithe igazi eliningi emhlabathini emehlweni ami." Verse 9. "Bheka, uyakuzalela indodana eyakuba ngumuntu wokuthula, ngiyakumnika ukuphumula izitheni zakhe nxa zonke, ngokuba igama lakhe liyakuba nguSolomoni, ukuthula nokuzola ngiyakumnika khona u-Israyeli emihleni yakhe." verse 10. Uyakwakhela igama lami indlu, uyakuba indodana yami nangibe nguyise, ngiyakuqinisa isihlalo sobukhosi sombuso wakhe kwaIsrayeli kuze kube phakade. Verse 11. Kaloku indodana yami uJehova makabe nawe, ube nempumelelo wakhe indlu kaJehova uNkulunkulu wakho njengokukhuluma kwakhe kuwe. Verse 12. Kuphela uJehova makakuphe ukuhlakanipha nokuqonda, akuyale ngo-Israyeli ukuba ugcina umthetho kaJehova uNkulunkulu wakho. Verse 13. Khona uyakuphumelela uma ugcina ukwenza izimiso nezahlulelo uJehova ayala ngazo uMose ngo-Israyeli. Qina ume isibindi ungesabi, ungabi nalivalo. Verse 14. Bheka ekuhluphekeni kwami ngilungisela indlu kaJehova amatalente ayizinkulungwane eziyikhulu egolide, namatalente ayizinkulungwane eziyinkulungwane esiliva nethusi nensimbi ongenakulinganiswa ngokuba kuningi ngilungisile nemithi namatshe uyakwenezela kukho. Verse 15. Kukhona kuwe izisebenzi eziningi ababazi nezisebenzi zamatshe nezemithi nabo bonke abayizingcwethi emsebenzini yonke. Verse 16. Eyegolide neyesiliva neyethusi neyensimbi kungenakubalwa, suka usebenze, uJehova makabe nawe. Verse 17. UDavide wayela zonke izikhulu zakwa-Israyeli ukusiza uSolomoni wathi. Verse 18. UJehova uNkulunkulu wenu akanani na, akaniphanga ukuphumula nxa zonke na, ngokuba unikele esandleni sami abakhile ezweni, izwe linyatheliwe phambi kukaJehova naphambi kwabantu bakhe. Verse 19. Kalokhu nikelani inhliziyo yenu umphefumulo wenu ekufuneni uJehova uNkulunkulu wenu, sukani nakhe indlu engcwele kaJehova uNkulunkulu ukuba kungeniswe umphongolo wesivumelwano sikaJehova nezinto ezingcwele zikaNkulunkulu endlini eyakwakhela igama likaJehova. Izikhronike zokuqala isahluko 23 verse 1. UDavide wayesemdala esanelisiwe izinsuku, wambeka uSolomoni indodana yakhe abe inkosi kwa-Israyeli. Verse 2. Wabutha zonke izikhulu zakwa-Israyeli kanye nabapriesti namalevi. Verse 3. Amalevi abalwa kusukela kwaneminyaka engamashumi amathathu kuya phezulu, umumo wawo ngezinhloko zawo indoda ngendoda wawuyizinkulungwane engamashumi amathathu nesishiyagalombili. Verse 4. Ayizinkulungwane engamashumi amabili nane kuwona ayengawokwengamela umsebenzi wendlu kaJehova. Izinkulungwane eziyisithupha zaziyizinduna nabahluleli. Verse 5. Izinkulungwane ezine zazingabalindisango, izinkulungwane ezine ziyakudumisa uJehova ngezinto zokubethwa engazenzayo, washo uDavide ukuba zidumise ngazo. Verse 6. UDavide wabahlukanisa ngezigaba njengamadodana kaLevi, oGereshoni noKohathi noMerari. Verse 7. KumaGereshoni ngoLadani noShimeyi. Verse 8. Amadodana kaLadani nguJehiyeli inhloko noZethamu noJoweli bebathathu. Verse 9. Amadodana kaShimeyi ngoShelomoti noAziyeli noHarana bebathathu, labo babeyizinhloko zawoyise bakaLadani. Verse 10. Amadodana kaShimeyi ngoJahati noZina noJewushe noBeriya, labo bobane babengamadodana kaShimeyi. Verse 11. UJahati wayeyinhloko noZiza ngowesibili, kepha uJewushe noBeriya babengenamadodana amaningi, lokho baba yindlu yinye kayise bebalwa kanye kanye. Verse 12. Amadodana kaKohathi ngo-Amramu noJisihari noHebron noUziyeli bebane. Verse 13. Amadodana ka-Amramu ngo-Aroni noMose, u-Aroni wahlukaniswa ukuba angcolise izinto ezingcwelengcwele yena amadodana akhe kuze kube phakade ukushisa impepho phambi kukaJehova nokumkhonza nokubusisa egameni lakhe kuze kube phakade. Verse 14. Kepha uMose lowo muntu kaNkulunkulu amadodana akhe abizwa ngesizwe sakaLevi. Verse 15. Amadodana kaMose ngoGereshomi noEliyezeri. Verse 16. Amadoda kaGereshomi ngushebuweli owayeyinhloko. Verse 17. Amadoda kaEliyezeri ngurehabiya inhloko. Eliyezeri wayengenawo amanye amadodana kepha amadodana kaRehabiya ayemaningi kakhulu. Verse 18. Amadodana kaJisiyari ngushelomithi inhloko. Verse 19. Amadodana kaHebroni nguJeriya inhloko. No-Amariya owesibili, noJahaziyeli owesithathu, noJekameyamu owesine. Verse 20. Amadodana kaUziyeli uMika inhloko noJishiya owesibili. Verse 21. Amadodana kaMerali ngoMaheli noMushi. Amadodana kaMaheli ngo-Eliyazare noKishi. Verse 22. Eliyazare wafa engenamadodana, enamadodakazi wodwa. Abafowabo amadodana kaKishi bawathatha. Verse 23. Amadodana kaMushi ngoMaheli noEdede noJeremoti bebathathu. Verse 24. Yilabo babengamadodana kaLevi ngezindlu zawoyise, izinhloko zawoyise bebalwa ngumumo wamagama ngezinhloko zabo abawenza umsebenzi wenkonzo yendlu kaJehova kusukela abaneminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu. Verse 25. Ngokuba uDavide wathi, uJehova uNkulunkulu wa-Israyeli unika abantu bakhe ukuphumula, uhleze eJerusalema kuze kube phakade. Verse 26. NamaLevi awasayi kuthwala itabanakeli nazo zonke izinto zalo zenkonzo yalo. Verse 27. Ngokuba amadodana kaLevi abalwa ngamazwi okugcina kaDavide, kusukela abaneminyaka engamashumi amabili kuyaphezulu. Verse 28. Ngokuba indawo yawo yayingasesandleni samadodana ka-Aroni ukukhonza endlini kaJehova nasemagcekeni nasemakamerweni nokuhlambulula zonke izinto ezingcwele nomsebenzi wenkonzo endlini kaNkulunkulu. Verse 29. Eyezinkwa zokubukwa neyempuphu ecolekileyo yomnikelo wempuphu neyemiqathane engenamvubelo neyekuphekwe ekhanzini neyekuxutshanisiweyo niyazo zonke izinganiso nobukhulu. Verse 30. Nokuma njalo ekuseni ukubonga nokudumisa uJehova kanjalo nakusihlwa. Verse 31. Nokunikela njalo ngayo yonke iminikelo yokushiswa kuJehova ngamasabathi nangokuthwasa kwenyanga nangemikhosi emisiweyo ngomumo njengomthetho wabo phambi kukaJehova. Verse 32. Bayakugcina imfanelo yetende lokuhlangana nemfanelo yendawo engcwele nemfanelo yamadodana ka-Aroni abafowabo ekukhonzeni endlini kaJehova.
Izikronike zokuqala isahluko 24 verse 1. Nazi izigaba zamadodana ka-Aroni. Amadodana ka-Aroni ngoNadabi no-Abihu no-Eliyazale no-Itamari. Verse 2. Kepha uNadabi no-Abihu bandulela uyise ukufa bengenabantwana, ngalokho Eliyazare no-Itamari kuphela babengabapristi. Verse 3. ODavide noSadoku wamadodana ka-Eliyazare no-Ahimeleki wamadodana ka-Itamari babahlukanisa ngezigaba zabo njengenkonzo yabo. Verse 4. Kwafunyaniswa emadodaneni ka-Eliyazare amadodana amaningi ayizinhloko kunasemadodaneni ka-Itamare bahlukaniswa kanje. Emadodaneni ka-Eliyazare kwakukhona abayishumi nesithupha abayizinhloko zezindlu zawoyise, nasemadodaneni ka-Itamare babeyishagalombili njengezindlu zawoyise. Verse 5. Bahlukaniswa ngenkatho laba nalaba ngokuba kwakukhona izikhulu zendlu engcwele nezikhulu zikaNkulunkulu emadodaneni ka-Eliyazare nasemadodaneni ka-Itamari. Verse 6. UShemaya indodana kaNethaneli umbhali ongowamaLevi wabaloba phambi kwenkosi nesikhulu noSadoki umpriesti no-Ahimeleki indodana ka-Abhiyathara nezinhloko zawoyise babapriesti namaLevi. Enye indlu yawoyise yakhishelwa u-Eliyazare nenye yakhishelwa u-Itamari. Verse 7. Inkathi yokuqala yadla uJehoyaribi neyesibili uJedaya. Verse 8. Neyesithathu uHarimi neyesine uSehorimi.
verse 9, nesihlanu Malikiya, nesithupha uMija Mini, verse 10, nesikhombisa wakhosi, neshakalombili uAbhiya, verse 11, neshakalolunye uJeshua, neshumi uShekaniya, verse 12, neshumi nayo Eliyashibi, neshumi nambili uJakimi, verse 13, neshumi nantathu uHupha, neshumi nane uJeshebeyabe, verse 14, neshumi nanhlanu uBilika, neshumi nesithupha uImeri, verse 15, neshumi nesikhombisa uYeziri, neshumi neshagalombili uHipiselisi, verse 16, neshumi neshagalolunye uPethahiya, neyamashumi amabili uJehezekeli, verse 17, neyamashumi amabili naye uJakini, neyamashumi amabili nambili uGamuli, verse 18, neyamashumi amabili nantathu uDelaya, neyamashumi amabili nane uMahaziya, verse 19. Lezo zaziyizigaba zabo njengenkonzo yabo ukuba bangene endlini kaJehova njengomthetho ababewunikwe ngesandla sika-Aroni uyise, njengalokho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ebemyalile. Verse 20. Abasele emadodaneni kaLevi babe yilaba: emadodaneni ka-Amramu nguShubayeli, emadodaneni kaShubayeli nguJehedeya. Verse 21. KuRehabiya, emadodaneni kaRehabiya nguJishiya inhloko. Verse 22. KumaJisiyari nguShelemoti, emadodaneni kaShelemoti nguJahati. Verse 23. Amadodana kaHebron nguJeriya inhloko, noAmariya owesibini, noJahaziyeli owesithathu, noJekameyamu owesine. Verse 24. Amadodana kaUziyeli nguMika, emadodaneni kaMika nguShamiri. Verse 25. Umfowabo kaMika nguJishiya, emadodaneni kaJishiya nguZakhariya. Verse 26. Amadodana kaMerari nguMaheli noMushi, amadodana kaJahaziya nguBeno. Verse 27. Amadodana kaMerari nguJahaziya noBeno noShoamu noSakuri noIbiri. Verse 28. KuMaheli ngu-Eliyazare owayengenabantwana. Verse 29. KuKishi kungamadodana kaKishi nguJerameli. Verse 30. Amadodana kaMushi ngoMaheli noEdere noJerimoni, labo bengamadodana amaLevi ngezindlu zawoyise. Verse 31.
Nalabo benza inkatho njengabafowabo, amadodana ka-Aroni ebusweni bukaDavide inkosi, noSadoki no-Ahimeleki, nezinhloko zawoyise babapristi namaLevi, inhloko yawoyise njengomfowabo omncane.
Izikhonike zokuqala, isahluko 25 verse 1. UDavide nezinduna zempi base behlukanisela inkonzo amanye: amadodana ka-Asafa nakaHemani nakaJeduthuni ayeya kuprofetha ngamaphu nangezingubhu nangamasimbali. Umumo wabantu balomsebenzi wenkonzo wawunje. Verse 2. Emadodaneni ka-Asafa ngoZakuri noJosefa noNethaniya no-Ashareya, amadodana ka-Asafa phansi kwezandla zika-Asafa owaprofetha ngezandla zenkosi. Verse 3. KuJeduthuni, amadodana kaJeduthuni ngoGedaliya noSeri noJeshayi noHashabiya noMatithiya, beba yisithupha phansi kwezandla zikayise uJeduthuni owaprofetha ngeyabhu ngokumbonga nangokumdumisa uJehova. Verse 4. KuHemani, amadodana kaHemani ngoBukiya noMathaniya noUziyeli noShebuweli noJerimoti noHananiya noHanani noEliyatha noGidaliti noRomamiti Ezedi noJoshibekasha noMaloti noHotiri noMahaziyoti. Verse 5. Bonke laba bengamadodana kaHemani umboni wenkosi ngamazwi kaNkulunkulu okuphakamisa uphondo lwakhe. UNkulunkulu wamnika uHemani amadodana ayishumi nane namadodakazi amathathu. Verse 6. Onke lawa ephansi kwezandla zikayise ekuhlabeleleni endlini kaJehova ngamasimbali nangezingubhu nangamabhu enkonzweni yasendlini kaNkulunkulu, o-Asafa noJeduthuni noHemani bephansi kwezandla zenkosi. Verse 7, umumo wabo kanye nabafowabo ababefundisiwe ukuhlelela kuJehova nabayizazi wawungamakhulu amabili namashumi ayishiyagalombili neshiyagalombili. Verse 8, benza inkatho ngenkonzo, omunye ngomunye, omncane njengomkhulu, isazi nomfundi. Verse 9, inkathi yokuqala yadla uJosefa ka-Asafa, nesibili uGedaliya, yena bafowabo namadodana akhe babe yishumi nambili. Verse 10, esathu uZakuri namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 11, esine uJisiri namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 12, esihlanu uNethaniya namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 13, esithupha uBukiya namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 14, esikhombisa uJeshareya namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 15, esishiyagalombili uJeshaya namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 16, esishiyagalolunye uMathaniya namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 17, eshumi uShimeyi namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 18, eshumi nanye uAzareyi namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 19, eshumi nambili uHashabiya namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 20, eshumi nantathu uShubayeli namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 21, eshumi nane uMatithiya namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 22, eshumi nanhlanu uJeremoti namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 23, eshumi nesithupha uHananiya namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 24, eshumi nesikhombisa uJoshibekasha namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 25, eshumi neshiyagalombili uHanani namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 26, eshumi neshiyagalolunye uMaloti namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 27, eyamashumi amabili uEliyatha namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 28, eyamashumi amabili naye uHothiri namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 29, eyamashumi amabili nambili uGidaliti namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 30, eyamashumi amabili nantathu uMahaziyoti namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Verse 31, eyamashumi amabili nane uRoma Miti Ezeri namadodana akhe nabafowabo beyishumi nambili. Izikronike zokuqala isahluko 26 verse 1. Izigaba zabalindisango zaziyilezi: kumaKorahi kuMeshelemiya indodana kaKore emadodaneni ka-Asafa. Verse 2, uMeshelemiya wayenamadodana nguZakhariya izibulo, noJediyayeli owesibili, noZebadiya owesithathu, noJatiniyeli owesine. Verse 3, no-Elamu owesihlanu, noJehohanani owesithupha, no-Eliyohenani owesikhombisa. Verse 4, u-Obede Idomu wayenamadodana nguShemaya izibulo, noJehozabathi owesibili, noJowa owesithathu, noSakari owesine, noNethaneli owesihlanu. Verse 5, no-Amiyeli owesithupha, no-Isakari owesikhombisa, noPheuletayi owesishiyagalombili, ngokuba uNkulunkulu wambusisa. Verse 6, naye uShemaya indodana yakhe wazalela amadodana ayebusa indlu kayise, ngokuba engamaqhawe namandla. Verse 7,
amadodana kaShemaya ngo-Othini, noRefayeli, no-Obede, no-Elizabadi, nabafowabo abangamadodana anamandla, o-Elihu noSemakiya.
Verse 8, bonke laba bengamadodana ka-Obede Idomi bona namadodana abo nabafowabo amadoda aqinileya namandla enkozweni engamashumi isithupha nambili kaobede idomi. Verse 9. UMeshelemiya wayenamadodana abafowabo amadoda anamandla eyishumi neshagalombili. Verse 10. Naye uHosa wabantwana bakwaMerari wayenamadodana nguShimri inhloko noma wayengesilo izibulo uyise wambeka waba yinhloko. Verse 11. NoHilikiya wesibili noThebaliya owesithathu noZakhariya owesine onke amadodana abafowabo bakaHosa babe yishumi nantathu. Verse 12. Lezo zigaba zabalindisango izihloko zabantu zaba nemfanelo yazo njengabafowabo ukukhonza endlini kaJehova. Verse 13. Benza inkatho yesango ngesango omncane njengomkhulu ngezindlu zawoyise. Verse 14. Inkatho yasempumalanga yadla uShelemiya basebenza inkatho ngoZakhariya indodana yakhe umluleko ohlakaniphileyo wadliwa inkatho yasenyakatho. Verse 15. Eyaseningizimu yadla u-Obede idomi namadodana akhe ukulinda inqolobane. Verse 16. Eyasentshonalanga oShupimi noHosa ngasesangweni laseShaleketi ngasemendweni owenyukayo abalindi ngabalindi. Verse 17. Ngasempumalanga ayekhona amaleva ayisithupha ngasenyakatho emane ngosuku nangaseningizimu emane ngosuku nasenqolobaneni emabili ngamabili. Verse 18. Eparibari ngasentshonalanga ayemane emendweni naseparibari uqoba emabili. Verse 19. Yilezo zaziyizigaba zabalindisango emadodaneni amaKorahi nasemadodaneni kaMerari. Verse 20. Kumalevu ahiya wayephethe ingcebo yendlu kaNkulunkulu nengcebo yezinto ezingcwele. Verse 21. Amadodana kaLadani, amadodana kaGereshoni awaladani, izinhloko zawoyise zakwaladani umGereshoni amaJehiyeli. Verse 22. Amadodana amaJehiyeli oZethamu noJoel, umfowabo wayephethe ingcebo endlini kaJehova. Verse 23. Kuma Aram nakuma Jisiyari nakuma Hebron nakuma Uziyeli. Verse 24. UShebuweli indodana kaGereshomi kaMose wayengumphathisikhwama. Verse 25. Abafowabo ku-Eliyezeri nguRehabiya indodana yakhe noJeshaya indodana yakhe noJoramu indodana yakhe noZikiri indodana yakhe noShelemoti indodana yakhe. Verse 26. Yena uShelemoti nabafowabo babephethe yonke ingcebo yezinto ezingcwele ezangcolisa nguDavide inkosi nezinhloko zawoyise nezinduna zezinkulungwane ezamakhulu nezinduna zempi. Verse 27. Empini nasempangweni bakungcolisela ukulungisa indlu kaJehova. Verse 28.
Kanye nakho konke uSamuweli umboni noSawuli indodana kaKishi no-Abhineri indodana kaNeri noJowabe indodana kaSeruya ababengcolisile. Yilowo nalowo wayengcolisile okuthile kwaba phansi kwesandla sikaShelomoti nabafowabo.
Verse 29. KumaJisiyari uKhenaniya namadodana akhe babephethe umsebenzi ongaphandle kwa-Israyeli bezinduna nabahluleli. Verse 30. KumaHebroni uHashabiya nabafowabo amaqhawa namandla beyinkulungwane namakhulu ayisikhombisa babengababonisi kwa-Israyeli phesheya kweJodane ngasentshonalanga emsebenzini wonke kaJehova nasenkonzweni yenkosi. Verse 31. KumaHebroni uJeriya wayeyinhloko kumaHebroni njengezizukulwane zawo ngezindlu zawoyise. Ngonyaka wamashumi amane wokubusa kukaDavide kwafunyanwa phakathi kwawo amaqhawa namandla eJazeri kwaGileyadi. Verse 32. Abafowabo amaqhawa namandla babezinkulungwane ezimbili namakhulu ayisikhombisa izinhloko zawoyise ezenziwa ababonisi phezu kwabakwaRubeni nabakwaGadi nengxenye yesizwe sabakwaManase ey'ndabeni zonke zikaNkulunkulu nasezindabeni zenkosi.
Izikhonike zokuqala isahluko 27 verse 1. Nampa abantwana bakwaIsrayeli ngomumo wabo izinhloko zawoyise nezinduna zezinkulungwane nezamakhulu nezinduna zabo ezazikhonza inkosi kukho konke kwezigaba ezazingena ziphuma inyanga ngenyanga ezinyangeni zonke zonyaka kuleso leso sigaba zazikhona izinkulungwane engamashumi amabili nane. Verse 2.
Phezu kwesigaba sokuqala ngenyanga yokuqala kwakunguJashobehamu indodana kaZibidiyeli esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane engamashumi amabili nane.
Verse 3. Wayengowabantwana bakwaPheresi inhloko yazo zonke izinduna zempi ngenyanga yokuqala. Verse 4. Phezu kwesigaba senyanga yesibili kwakunguDodayi umAhohi nesigaba sakhe kwakukhona nombusi uMikiloti esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane engamashumi amabili nane. Verse 5. Induna yesithathu yempi ngenyanga yesithathu kwakungubenaya indodana kaJehoyada umpristi inhloko esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane engamashumi amabili nane. Verse 6.
Nguye lowo benaya wayeyiqhawe labangamashumi amathathu nowayephezu kwabamashumi amathathu owesigaba sakhe kwakungu-Amizabadi indodana yakhe.
Verse 7. Eyesine ngenyanga yesine kwakungu-Asayeli umfowabo kaJowabe noZebadiya indodana yakhe emva kwakhe esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane ezingamashumi amabili nane. Verse 8. Esihlanu ngenyanga yesihlanu kwakungu-Ushamuti umJiziyerahi esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane engamashumi amabili nane. Verse 9. Esithupha ngenyanga yesithupha kwakungu-Ira indodana kaIkeshi waseTekoa esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane ezingamashumi amabili nane. Verse 10. Esikhombisa ngenyanga esikhombisa kwakungu-Elesi umpheloni wabantwana baka-Efrayimi esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane engamashumi amabili nane. Verse 11. Eshagalombili ngenyanga eshagalombili kwakungusibekayi umushati kumazera esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane engamashumi amabili nane. Verse 12. Eshagalolunye ngenyanga eshagalolunye kwakungu-Abhiyezeri umAnathoti wabakwaBhenjamini esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane ezingamashumi amabili nane. Verse 13. Eyeshumi ngenyanga yeshumi kwakungumaharayi waseNetofa kumazera esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane ezingamashumi amabili nane. Verse 14. Eshumi nanye ngenyanga yeshumi nanye kwakungubenaya umpirathoni wabantwana baka-Efrayimi esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane ezingamashumi amabili nane. Verse 15. Eshumi nambili ngenyanga yeshumi nambili kwakungu-Helidayi waseNetofa ka-Otheniyeli esigabeni sakhe kwakukhona izinkulungwane ezingamashumi amabili nane. Verse 16. Phezu kwezizwe zakwa-Israyeli kwakuyilaba kwabakaRubeni u-Eliyezeri indodana kaZakiri wayengumbusi kwabakwaSimeyoni nguShefathiya indodana kaMahakha. Verse 17. KuLevi nguHashabiya indodana kaKemueli ku-Aroni nguSadoki. Verse 18. KuJuda ngu-Eluhu wabafowabo bakaDavide ku-Isakare ngu-Omri indodana kaMikayeli. Verse 19. KuZebuloni ngu-Ishmaya indodana ka-Obhadiya. KuNafetali nguJeremoti indodana ka-Azariyeli. Verse 20. Kubantwana baka-Efrayimu nguHosheya indodana ka-Azaziya. Engxenyeni yesizwe sakwaManase nguJoweli indodana kaPhedaya. Verse 21. Engxenyeni kaManase wakwaGiliyadi ngu-Ido indodana kaZakhariya. KuBhenjamini nguJahasiyeli indodana ka-Abineri. Verse 22. KuDani ngu-Azareyi indodana kaJeruhamu. Yilaba bezinduna zezizwe zakwa-Israyeli. Verse 23. Kepha uDavida akabalanga
umumo abaneminyaka engamashumi amabili nabangaphansi ngokuba uJehova wayishilo ukuthi uyakwandisa u-Israyeli ukuba abe ngangezinkanyezi zezulu. Verse 24. UJowabe indodana kaSeruya waqala ukubala kepha akaqedanga, kwabakhona ulaka ngalokho phezu kwa-Israyeli, nomumo awufakwanga encwadini yezindaba zemihla ngemihla yenkosi uDavide. Verse 25. UAzimaveti indodana ka-Adiyeli wayephethe ingcebo yenkosi, uJonathani indodana ka-Uziya owayephethe izinto emasimini nasemizini nasemzaneni nasezingqabeni. Verse 26. U-Eziri indodana kaKelubi wayephethe abenza umsebenzi wasendle wokulima umhlabathi. Verse 27. UShimei waseRama wayephethe izivini, uZabidi waseShefamu wayephethe iwayini elibekelelweyo lithathwe ezivinini. Verse 28. UBaliyanani umGederi wayephethe imnqumo nemkhiwane eyayisehlanzeni, uJowashi wayephethe imigodi yamafutha. Verse 29. Imihlambe yayiklaba eSharoni yayiphethwe nguShitirayi umSharoni, nemihlambe yayisezigodini yayiphethwe nguShafati indodana ka-Adilayi. Verse 30. U-Obili wakwa-Ishmayeli wayephethe amakamele, uJehedeya uMeronomoti wayephethe izimbongolo. Verse 31. UJazizi umHagiri wayephethe izimvu, bonke laba bezinduna zemfuyo yenkosi uDavide. Verse 32. UJonathani uyisekazi kaDavide wayengumluleki, wayengumuntu ohlakaniphileyo nombhali. UJehiyeli indodana kaHakimoni wayenamadodana enkosi. Verse 33. U-Ahithofeli wayengumluleki wenkosi, uHushayi umʼAki wayengumngane wenkosi. Verse 34. Emva kuka-Ahithofeli kwangu-Jehoyada indodana kaBenayi no-Abhiyathara, uJowabe wayenduna yempi yenkosi. Izikhronike zokuqala isahluko 28 verse 1. UDavide wabutha zonke izikhulu zakwa-Israyeli, izikhulu zezizwe, nezinduna zezigaba ezazikhonza inkosi, nezinduna zezinkulungwane ezamakhulu, nezinduna zayo yonke imfuyo yenkosi neyamadodana ayo, nezinduna zendlunkulu, namaqhawe na wonke amadoda anamandla eJerusalema. Verse 2. UDavide inkosi wayesema ngezinyawo wathi, ngizweni bafowethu nabantu bakwethu, mina ke kwakusenhlizweni yami ukwakhela umphongolo wesivumelwano sikaJehova indlu yokuphumula neyesabelo sikaNkulunkulu wethu, ngangizilungiselele ukwakha. Verse 3. Kepha wayesethi uNkulunkulu kimi, awuyukwakhela igama lami indlu ngokuba uyindoda yempi uchithile igazi. Verse 4. Kodwa uJehova uNkulunkulu wa-Israyeli wangikhetha endlini yonke kababa ukuba ngibe yinkosi kwa-Israyeli kuze kube phakade, ngokuba ukhethile uJuda ukuba abe ngumbusi, nasendlini kaJuda indlu kababa, naphakathi kwamadodana kababa wangenamela mina ukuba angibeke inkosi kwa-Israyeli wonke. Verse 5. Nasemadodaneni ami onke, ngokuba uJehova ungiphe amadodana amaningi, ukhethe uSolomoni indodana yami ukuba ahlale esihlalweni sobukhosi sombuso kaJehova kwa-Israyeli. Verse 6. Wathi kimi, uSolomoni indodana yakho nguyo oyakwakha indlu yami namagceke ami, ngokuba ngimkhethile ukuba abe indodana yami, mina ngibe nguyise. Verse 7. Ngiyakuqinisa umbuso wakhe kuze kube phakade, uma eqinisela ukwenza iminyalo yami nezahlulelo zami njenganamuhla. Verse 8. Ngalokho emehlweni abo bonke abaka-Israyeli, ibandla likaJehova nasezidlebeni zikaNkulunkulu wethu, funani gcine yonke imiyalo kaJehova uNkulunkulu wenu ukuba nidle lelizwe elihle nilishiye libe yifa labantwana benu emva kwenu kuze kube phakade. Verse 9. Wena Solomoni ndodana yami, yazi uNkulunkulu kayihlo, umkhonze ngenhliziyo epheleleyo nangenhliziyo ethokozayo, ngokuba uJehova uhlola izinhliziyo zonke, uqonda zonke izizindlu zemicabango. Uma umfuna uyakufunwa nguye, kepha uma umshiya uyakulahla kuze kube phakade. Verse 10. Beka manje ngoba uJehova ukukhethile kwakha indlu ibe yindlu engcwele, qina ukwenze. Verse 11. UDavide wamnika uSolomoni indodana yakhe isifanekiso sompheme nesezindlu zethempeli nesengcebo yalo nesamakamelo alo aphezulu nesamakamelo alo angaphakathi nesendlu yesihlalo sobumusa. Verse 12. Nesifanekiso sakho konke ayenakho emcabangweni yakhe ngamagceke endlu kaJehova nangamakamelo nxa zonke nangengcebo yendlu kaNkulunkulu nangengcebo yezinto ezingcwele. Verse 13. Nangezigaba zabapristi nezamalevi nangawonke umsebenzi wenkonzo yendlu kaJehova nangazo zonke izitsha zenkonzo endlini kaJehova. Verse 14. Nangegolide isisindo segolide lezinto zonke zezinkonzo ngezinkonzo nangezinto zonke zesiliva isisindo sazo zonke izinto zezinkonzo ngezinkonzo. Verse 15. Nangesisindo sezinti zezibani zegolide kanye nezibani zazo zegolide nesisindo salona nalolo luthi lwesibani kanye nezibani zalo nangesezinti zesiliva isisindo sothi kanye nezibani zalo njengomsebenzi walolo nalolo luthi. Verse 16. Nangesisilo segolide lamatafula izinkwa zokubuka amatafula ngamatafula nangesiliva lamatafula esiliva. Verse 17. Nangezingwegwe zenyama nangezinkamba nangezitsha zegolide elicongekileyo nangezindebe zonke zegolide isisindo saleso naleso sitsha. Verse 18. Nange-altar lempepho legolide elicongekileyo isisindo salo nisifanekiso senqola namakherube egolide ayelula amaphiko awo asibekela umphongo lwesivumelwano sikaJehova. Verse 19. Konke lokho washo uDavide ngikuqondisiwe ngokubhalwe ngesandla sikaJehova, yebo, wonke umsebenzi walesifanekiso. Verse 20. Wayesethi uDavide kuSolomoni indodana yakhe, qina ume isibindi, ukwenze ungesabi, ungabi nalivalo, ngoba uJehova uNkulunkulu, yebo uNkulunkulu wami unawe, akayikukuyeka, akayikukushiya uze uphele wonke umsebenzi wenkonzo yendlu kaJehova. Verse 21. Nazi izigaba zabaphristi nezamalevi nazo zonke izinkonzo zendlu kaNkulunkulu kuyakuba nawe emsebenzini wonke abantu bazinikela ngenhliziyo bayizingcweti ezinkonzweni zonke nezikhulu nabantu bonke bayakulalela konke okukhulumayo. Izikhronike zokuqala isahluko 29 verse 1. UDavide inkosi wathi kulo lonke ibandla, uSolomoni indodana yami oyedwa uNkulunkulu amkhethileyo usengumfana usathambile nomsebenzi mkhulu ngokuba ithempeli alisilo elomuntu kepha ngelikaJehova uNkulunkulu. Verse 2. Sengilungisele indlu kaNkulunkulu wami ngamandla ami onke igolide lokwegolide nesiliva lokwesiliva nethusi lokwethusi nensimbi yokwensimbi nemithi yokwemithi namatshe amasho ami nawokufakwa namatshe ahlobisayo nanemibala eyahlukeneyo nezinhlobo zonke zamatshe ayigugu namatshe amhlophe amaningi. Verse 3. Futhi njengokuba ngiyenamela indlu kaNkulunkulu wami nginengcebo yegolide nesiliva, ngiyanika indlu kaNkulunkulu wami yona phezu kwakho konke engikulungisele indlu engcwele. Verse 4. Amatalenta ezinkulungwane ezintathu egolide, igolide laseOfiri, namatalenta ezinkulungwane ezisikhombisa esiliva, elicongekileyo kunameka ngalo izindonga zezindlu. Verse 5. Igolide lokwegolide, isiliva lokwesiliva, yebo, konke umsebenzi wezandla zezingcweti, kubani pho othokozela namuhla ukuzahlukanisela uJehova na? Verse 6. Zase zinikela ngenhliziyo izikhulu zawuyise nezikhulu zezizwe zakwa-Israyeli nezinduna zezinkulungwane nezamakhulu kanye nezinduna zomsebenzi wenkosi. Verse 7. Zanikela enkonzweni yendlu kaNkulunkulu amatalenta ayizinkulungwane ezisihlanu egolide namadarika ayizinkulungwane eziyishumi namatalenta ayizinkulungwane eziyishumi esiliva namatalenta ayizinkulungwane eziyishumi neshagalombili ethusi namatalenta ayizinkulungwane eziyikhulu ensimbi. Verse 8. Ababe namatshe bawanikela engcebeni yendlu kaJehova phansi kwesandla sikaJehiyeli umGereshoni. Verse 9. Abantu bajabula ngokunikela kwabo ngenhliziyo ngokuba banikela ngenhliziyo epheleleyo kuJehova. Naye uDavide inkosi wajabula ngokujabula okukhulu. Verse 10. UDavide wayesebonga uJehova phambi kwebandla lonke. UDavide wathi, "Mawubonge wena Jehova uNkulunkulu kaIsrayeli ubaba kuze kube phakade." Verse 11. Ngobakho Jehova obukhulu namandla nodumo nenkazimulo nobukhosi ngoba konke okusezulwini nasemhlabeni kungokwakho. Ngowakho umbuso Jehova wena uphakeme uyinhloko phezu kwakho konke. Verse 12. Ingcebo nenkazimulo kuvela kuwe wena ubusa phezu kwakho konke. Esandleni sakho kukhona amandla nesikhwepha. Esandleni sakho kukhona ukukhulisa nokunika bonke amandla. Verse 13. Ngalokho uNkulunkulu wethu siyakubonga siyakudumisa igama lakho elithusekayo. Verse 14. Ngokuba ngingubani mina nabantu bami bayini ukuba sibe namandla okunikela ngenhliziyo engaka na? Ngoba konke kuvela kuwe nokuvela esandleni sakho lokhu sikunike wena. Verse 15. Ngoba singabafokazi phambi kwakho nezihambi njengabo bonke obaba, izinsuku zethu emhlabeni zinjengezithunzi nethemba likho. Verse 16. Jehova uNkulunkulu wethu zonke lezi zinto esizilungisela ukwakhela igama lakho elingcwele indlu zivela esandleni sakho zonke zingezakho. Verse 17. Ngiyazi uNkulunkulu wami ukuthi uhlola inhliziyo uthanda ubuqotho. Mina ke ngobuqotho benhliziyo yami nginikela ngokuthokoza zonke lezi zinto futhi sengibonile ngokujabula abantu bakha bakhona lapha ukuthi nabo banikela kuwe ngokuthokoza. Verse 18. Jehova uNkulunkulu kaAbrahama nokaIsaka nokaIsrayeli obaba gcina lokhu njalo ezindlweni zemicabango yenhliziyo yabantu bakho uqondisele enhliziyo yabo kuwe. Verse 19. Unike uSolomoni indodana yami inhliziyo epheleleyo ukuba agcine imiyalo yakho nobufakazi bakho nezimiso zakho nokwenza konke lokhu nokwakha ithempeli engililungiseleyo. Verse 20. UDavide wathi kulo lonke ibandla, "Ake nibonge uJehova uNkulunkulu wenu, lonke ibandla lambonga uJehova uNkulunkulu wawoyise, lakho thama lakhuleka uJehova nasenkosini." Verse 21. Bamhlabela uJehova imhlatshelo, banikela ngeminikelo yokushiswa kuJehova ngangomuso, emva kwalolo suku, izinkunzi eziyinkulungwane, nezinqama eziyinkulungwane, namawundlu ayinkulungwane kanye neminikelo yakho yokuphuzwa nemhlatshelo emningi o-Israyeli wonke. Verse 22. Badla baphuza phambi kwaJehova ngalolo suku ngokuthokoza okukhulu. Bambeka uSolomoni indodana kaDavide inkosi ngokwesibili, bamgcobela uJehova ukuba abe ngumoli, uSadoki abe ngumpristi. Verse 23. USolomoni wayesehlala esihlalweni sobukhosi sikaJehova njengenkosi esikhundleni sikaDavide uyise. Waba nenhlanhla wonke u-Israyeli wamlalela. Verse 24. Zonke izikhulu namaqhawe na wonke amadodana enkosi uDavide bazithoba phansi kukaSolomoni inkosi. Verse 25. UJehova wamkhulisa uSolomoni kakhulu emehlweni abo bonke abaka-Israyeli, wamnika udumo nobukhosi olungazange lube khona nakuyiphi inkosi yaka-Israyeli phambi kwakhe. Verse 26. UDavide indodana kaJese wayebusile phezu kwabo bonke abakwa-Israyeli. Verse 27. Isikhathi abusa ngaso phezu kwa-Israyeli sasiyiminyaka engamashumi amane. Iminyaka yesikhombisa wabusa eHebroni nengamashumi amathathu nantathu wabusa eJerusalema. Verse 28. Wafa esemdala esanelisiwe izinsuku nengcebo nodumo. USolomoni indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 29. Izenzo sikaDavide inkosi ezokuqala nezokugcina bekazilotshiwe encwadini yezindaba zikaSamueli umboni, nasencwadini yezindaba zikaNathani umprofeti, nasencwadini yezindaba zikaGadi umboni. Verse 30.
kanye nakho konke okubusa kwakhe namandla akhe nezehle zamehlelayo yena no-Israyeli kanye nayo yonke imibuso namazwe.